What is the Holy Ghost was preached on the 16th of the 12th, 1959 at Jeffersonville, Indiana, USA. Yintoni umoya oyingcwele? Lo myalezo kamzalwana William Branham washunyayelwa ngomhlashumi lesithandathu kweyeshumayeli lesibini ngowe-1959 at Jeffersonville, Indiana, eMelika.
This meeting is to be a little different meeting than what we usually have here.
Inzima loo nto kwinkonzo. Le nkonzo iza kuba yahluke kancinane kunezo siqhele ukuba nazo apha.
Mostly every time when we come together here, it's a meeting for the healing of the sick and for the physical needs.
Ngokuninzi ngalo lonke ixesha sihlangana apha. Iba inkonzo yempiliso yabagulayo nangenxa yenswelo zenyama.
It's the emphasis is put upon that.
Nanso ingcaciso eye ibekwe phezu kwayo.
But tonight we have started this revival for the healing of the soul, the spirit of the man.
Kodwa ngokuhlwa nje siqalise le mvuselelo ngenxa yokuphiliswa komphefumlo umoya womntu.
However, the Lord willing, Sunday morning, at Sunday school, Sunday morning, we are going to have a prayer for the sick and a regular line of healing for Sunday morning, the Lord willing.
Nangona inkosi ithandile, kusasa ngecawe esikolweni secawe, kusasa ngecawe, siza kuba nomthandazo wabagulayo nomgca oqhelekileyo wempiliso ukulungisela intsasa yangecawe inkosi ithandile.
And these weeknights we are greatly pressed to speak on the eternal things for the soul.
Kwaye kobu busuku basevekini sinyanzelekile kakhulu ukuba sithethe ngezinto ezinguna phakade ezizezo mphefumulo.
Now we know that when a body is healed, that makes us all happy.
Sonke ngoku siyazi ukuba xa umzimba uphilisiwe, loo nto isenza sivuye.
Because we know that it definitely shows that our God heals the sick.
Ngenxa yokuba siyazi ngokucacileyo ukuba loo nto ibonisa ukuba uThixo wethu uyabaphilisa abagulayo.
But that sick person, if they live long enough, will perhaps be sick again.
Kodwa umntu ogulayo, ukuba uye waphila ngokude ngokwaneleyo, uya kuthi mhlawumbi aphinde agule kwakhona.
Maybe with the same disease that they were healed of. And that doesn't take away healing.
Mhlawumbi ibe kwaseso sifo ayiphiliswe kuzo. Loo nto ke ayisusi impiliso.
The doctor will give medicine for pneumonia and maybe 2 days later they'll die with pneumonia after he's pronounced them well.
Ugqirha uya kunika iyeza lengqele pneumonia, mhlawumbi kwiintsuku ezimbini emva koko abuye afe ingqele ebe kuxelwe ukuba uphilisiwe kuyo.
It reoccurs again.
Yenzeka kwakhona.
But when that soul is healed, you have then in you eternal life.
Kodwa lo mphefumlo uphilisiwe, uba nabo ngoko bukuwe ubomi obunguna phakade.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus that it behooves us to do all that we possibly can to bring every soul to the kingdom.
Ndaye ndiyakholwa ukuba sisondele kakhulu ekubuyeni kwenkosi uYesu. Kangangokuba kusifanele ukuba senze konke esinokuba nako ukukwenza ukubuyisela wonke umphefumulo ebukumkanini.
And to bring the kingdom to the people, that we might be healed of our spirits.
Nokuzisa ubukumkani ebantwini ukuze sibe nokuphiliswa kwimimoya yethu.
I believe that the body of Jesus is the sickest body that I know of.
Ndiyakholwa ukuba umzimba kaYesu ngowona mzimba ugulayo ndaziyo ngawo.
That is the body, spiritual body of Christ on earth is very sick.
Lo ke ngumzimba, umzimba womoya kaKristu osemhlabeni ugula kakhulu.
And now we're not planning on keeping you too long of a night.
Ke ngoku asicebanga kunigcina ixesha elide ngobusuku.
Because on the first night, we don't have room to seat our beloved friends.
Ngokuba ngobusuku bokuqala asinandawo yaneleyo yokuzihlalisa izihlobo zethu ezithandekayo.
We're in the project of building a new church, a big tabernacle right here on these lots.
Sisekuyileni isakhiwo senkonzo entsha, umnquba omkhulu kanye apha kula macandelo omhlaba.
Or wherever the Lord will lead, but as far as we know here.
Okanye nokuba kuphina apho inkosi yakusikhokelela khona, kodwa ke kwazini kwethu kulapha.
And now we have given out the meeting Wednesday through Sunday.
Ngoku siya sanikezela ngenkonzo ukusukela ngolwesithathu ukuya ngecawe.
But then it's Sunday, it's closing into Christmas holidays, but it whenever the Lord tells us to stop, that'll be the time.
Kodwa ke ngecawe kuya kube kuvalelwa iholidays zeChristmas. Kodwa yona nanini na inkosi sixelela kuba sime iya kuba lixesha lililo elo.
We don't know just what the results will be.
Asazi nje ukuba iziphumo ziya kuba yintoni na.
But believing that the folks here at the tabernacle and our sister churches.
Kodwa ekukholweni ukuba abantu abangamakhaya apha emnqubeni nakumabandla ngodade wethu.
Which is one of them is the Holiness Tabernacle at Utica, which Brother Grim Snelling is a pastor.
Ona lawo elinye lawo ingumnquba obungcwele e Utica elo umzalwana u Grim Snelling angumlungiseleli kulo.
And in New Albany where Brother Junie Jackson is pastor.
Nase New Albany apho umzalwana u Junie Jackson angumlungiseleli khona.
And also out on the highway where Brother Ruddle is pastor.
Napaya kwa khona kumgaqo phakamileyo apho umzalwana uRadela ngumlungiseleli khona.
We and the sister churches of this tabernacle, we are trying to bring our people into a better fellowship with Christ.
Thina kunye nawo lo mabandla ngodade balomnquba sizama ukuzisa abantu bethu ebudlalaneni obungcono kuKristu.
That's our purpose.
Ileyo injongo yethu.
So I have chosen to read and to teach on for the next few nights.
Ngoko ndikhethe ukufunda nokufundisa ngako kubusuku bombalwa obuzayo.
Tonight I want to speak on the subject of what is the Holy Ghost.
Ngokuhlwanje ndifuna ukuthetha ngesifundo sokuba yintoni na umoya oyingcwele.
And tomorrow night I want to preach on what was it given for?
Ukuze ngokuhlwa kwangomso ndithethe ngokuba wanikezelelwa ntoni na.
And on Friday night, and to the recorders, I don't want this recorded Friday night.
Ukuze ngokuhlwa kwangolwesihlanu ukuze kubashicilele andifuni ukuba kushicilele oku ngokuhlwa kwangolwesihlanu.
How do I get the Holy Ghost and how do I know when I have it?
Ndiwufumana kanjani na umoya oyingcwele nokuthi ndazi njani na ukuba ndinawo.
Then we will just let then see what the Lord will lead us for Saturday and Sunday.
Ukuze ngoko siyeke nje ukuze sibone oko inkosi yakusikhokelela kuko ukulungiselela umgqibelo necawe.
And Sunday morning a healing service and another evangelistic service for Sunday night.
Kusasa ngecawe ke ibe inkonzo yempiliso nenye inkonzo yokuvangela ukulungiselela ukuhlwa kwangecawe.
And now we want everyone to know that, and I know the recorders is running in the back room, and we wish to say this.
Ngoku ke sifuna ukuba wonke umuntu akwazi oko. Ndiyazi ke ukuba isiqikeli mazwi siyaqhubeka phaya kwigumbi elingayemva. Kwaye sinqwenela ukuthetha oku.
Because in these meetings like this on the evangelistic type, we have people from different denominational churches which has been taught in their own sphere of belief, each one.
Ngokuba kwezi nkonzo zinjengale zikuhlobo lokuvangela, sinabantu abavela kumahlelo ahlukeneyo enkonzo afundiswe ngendlela yomda wawo wenkolo ngamanye.
And that's all right.
Ilungile ke loo nto.
I have never wanted to be guilty of sowing discord among brethren.
Andizange ndifune ukuba nokubekwa ityala lokuhlwayela ukungavisisani phakathi kwabazalwana.
And out in the meetings I just preach on the great evangelical truth of the scripture on what brethren who sponsor my meeting believe in.
Phaya phandle ezinkonzweni ke ndishumayela nje ngendawo ezibalulekileyo zenyaniso zokuvangela zesibhalo kwinto abazalwana abaxhasa inkonzo yam abakholelwa kuyo.
But in the tabernacle here, I want to speak on what we believe.
Kodwa apha emnqubeni ndifuna ukuthetha ngento esikholelwa kuyo.
Therefore, if you do not understand it, I would be very happy to have a little letter or note from you to ask me a question of why that we believe it thus.
Ngoko ke ukuba wena awuyiqondi, ndingavuyiswa ukuba ndifumane incwadana okanye isiqwengana sephepha esivela kuwe ukuba undibuze umbuzo wokuba kutheni na ukuba sikholelwe kwinto enjalo.
And I would be glad to try to explain it the best that I can.
Kwaye ndiyakuvuya ukuba ndizame ukukucacisela yona kangangoko ndinokuba nako.
You know, every church, if you don't have a doctrine, you're not a church.
Uyazi, bandla ngalinye, ukubani nayo imfundiso, anililo ibandla.
You've got to have something that you stand for, some principles that you're holding up.
Kufanele ukuba nibe nayo into enimele yona, izinto eziyinhloko ezithile enibambelele kuzo.
And regardless of what a person's affiliation or denomination might be, if that person is born of the Spirit of God, that's my brother or my sister.
Kwaye ngaphandle kokuba umntu luyintoni na umanyano lwakhe okanye ihlelo, ukuba lo mntu uzelwe ngomoya kaThixo, ngumzalwana wam okanye udade wethu lo.
Regardless of we might differ in other things as far as east from the west, but we are still brothers.
Ngaphandle ko sinokungavumelani kwezinye izinto kangangoko impuma ikuthengako entshona, kodwa nangoko sisengabazalwana.
And I would not do nothing but try to help that brother for a closer, better walk to Christ.
Andinako ukuthanda ukwenza nantoni nangaphandle kokuzama ukunceda loo mzalwana ukwenzela uhambo olusondeleyo nolungcono kuKristu.
And I believe any real true Christian would do the same for me.
Kwaye ndiyakholwa ukuba nawuphi na owenene owenyaniso umKristu uyakwenza kwaloo nto kum.
Now I've asked this tabernacle.
Ngoku ndiwucelile lo mnquba.
Now we're not entering into this just for a protracted meeting.
Ngoku asingeni nje koku sisenzela nje inkonzo yasekhusini.
I want to enter into this and I want you and have asked you to burn every bridge that's behind you and make every sin right.
Ndifuna ukungena kule nto kwaye ukuba wena ndaye ndinicelile ukuba nizidilize zonke ibhulorho emva kwenu lilungise sonke isono.
That we're coming into this with all that's in our hearts and lives.
Ukuze sibe singena koku ngakho konke okusenhliziyweni zethu nasebomini bethu.
We must come here for the sole purpose of getting our souls ready for the coming of the Lord. And for no other purpose.
Kufuneka size apha sisizela isizathu esinye sokulungiselela imiphefumulo yethu ukubuya kwenkosi. Kungabi ngenxa yesinye isizathu.
And as I have spoken and said that maybe sometime I might teach or say something that might be a little contrary to what someone else, the way they believed it.
Kwaye njengokuba ndithethile ndathi mhlawumbi ngelinye ixesha ndisenokushumayela okanye ndithethe into eyakuthi yahluke kancinane kwinto omnye umntu indlela ayikholelwa ngayo.
I did not come for controversy, you see.
Andizelanga mpikiswano, uyabona?
We are here to make ready the coming of the Lord.
Ndizele silapha ukuze sizilungisele ukubuya kwenkosi.
And I think that this little group.
Kwaye ndiyacinga ukuba eliqela lincinane.
I've got some visiting brethren with me here I know from different places, and we're happy to have them.
Ndinabazalwane abazindwendwe kunye nam apha, ndiyayazi loo nto. Besuka kwindawo ezahlukeneyo kwaye siyakuvuyela ukuba nabo.
And no doubt, but what out through the audience there's others from out of town, from around our little adjoining cities here.
Akuthandabuzeki ukuba kanye apha kubaphulaphuli phaya kukho abanye abavela ngaphandle kwedolophu, abavela ngaphandle kwindawo ezincinane ezizixeko ezidibene apha.
We're happy to have you and so appreciative of you if you love us well enough to come to hear these things.
Kwaye siyavuya ukuba nani kwaye sinivuyela kakhulu ukuba nisithande kangangokuba nize kuva ezi zinto.
God May you take home with you, my brother or sister, the richest treasures God can pour in your heart, is my prayer.
Uthixo, wanga ungagoduka noku mzalwana wam dade, obona butyebileyo bukaThixo onokubugalela enhliziyweni yakho kumthandazo wam lo.
And to this little tabernacle, seeing it, I believe that it is one of the finest people that I believe that's on earth goes to this tabernacle.
Kulomnquba mncinane ke njengokuba ndikholelwa ukuba bangabanye babona abantu balungileyo endikholwa ukuba bakho emhlabeni aba bahamba kulomnquba.
I never said all the finest people.
Ngoku andikhange ndithi ngabo bodwa abona balungileyo.
I said some of the finest people on earth go to this tabernacle.
Ndithe bangabanye babona abantu balungileyo emhlabeni abo bahamba kulomnquba.
But as day by day entering back from meeting to meeting, I see a great need of this tabernacle, a great need in it.
Kodwa ke kwimihla ngemihla ekubeni ndingena kwakhona ukusukela kwinkonzo ukuya kwinkonzo ndifumana kukho intswelo enkulu yalo mnquba, intswelo enkulu yawo.
And that's for a filling, our consecration, a deeper life, a closer walk with God.
Leyo ke iye ukuzaliswa okanye ukuzinikezela kubomi obunzulu ngokuthechatha ukuhambela kufutshane noThixo.
And I have promised them to do this, to have this message is for them.
Kwaye ndibathembisile ukuba ndiya kwenza oku ukuba ndibaphathele le miyalezo.
And we're glad to bring you in and fellowship with us around the Word of God as we teach and try to bring out.
Sinovuyo ke ukunizisa ebudlelaneni kunye nathi kwilizwi likaThixo njengoko sifundisa sizama ukukhupha.
Now the first three nights we will not be taking a subject to preach on, but a message to teach from the Word of God.
Ngoku kubusuku obuthathu bokuqala asizukuthabatha ngongoma yakushumayela koko iya kuba ngumyalezo ukuze sifundise elizwini likaThixo.
And now, for I would not ask anyone to do anything that I would not do myself.
Ke ngoku ngokuba andinakucela nabani na ukuba enze into ethile endingena kuyenza mna ngokwam.
And this week has been a complete Calvary for me.
Kwaye le veki ibiyiveki yeCalvary ngokupheleleyo kum.
I've been so close to the blacking out, as I would place it, till I was almost beside myself.
Bendikufutshane kakhulu ekubeni ndife isiqaqa ukuba ndinokuyibeka njalo ndade ndaphantse ukushiywa zingqondo.
But I have completely surrendered every will and everything that I know of to the Lord.
Kodwa ndinikele yonke intando ngokupheleleyo nayo yonke into endaziyo ngayo enkosini.
The other night, at around a little after midnight, wife and I, after setting up and praying and talking to the Lord,
ngobunye ubusuku malunga kancinane emva kwenzulu zobusuku inkosikazi kunye nam emva kokuhlala nokuthandaza nokuthetha nenkosi,
across the little footstool in our front room with two open Bibles, we consecrated ourselves anew to God for our complete service.
Sikhage isihlalo senyawo esikwigumbi lethu elingaphambili sinebhayibhile ezimbini ezityhiliweyo sazinikela iziqu zethu ngokutsha kuThixo ukwenzela inkonzo epheleleyo.
That we would surrender our own wills and everything and every negative thought and to serve the Lord Jesus.
Ukuze siyinikezele yethu intando nayo yonke into nako konke ukucinga ukungena themba nokokuze siyikhonze inkosi uYesu.
Not trust that that's been your attitude too, that you've done the same thing.
Kwaye ndinethemba lokuba ibiyimbono yenu leyo nani nokuba nenze kwa into enye.
Then when we are coming tonight, we're coming up on holy ground among a people who's been praying and fasting and making restitutions and getting ready to receive something from God.
Ukuze xa sisiza ngokuhlwa nje siza sikwimihlaba engcwele phakathi kwabantu ababethandaza besenza imbuyekezo belungiselela ukwamkela into evela kuThixo.
And I know that he that will come hungry will not go away hungry, but God will feed with the bread of life.
Kwaye ndiyazi ukuba lowo uyakuza elambile akayikumka elambile koko uThixo uyakumondla ngesonka sobomi.
Now before we read from his sacred book, let us bow our heads just a moment for prayer.
Ngoku phambi kokuba sifunde kwincwadi yakhe engcwele, masithobe intloko zethu okomzuzwana sithandaze.
Lord, there has already been prayer offered in this place tonight.
Nkosi, sele inikezelwe imithandazo kule ndawo ngokuhlwa nje.
There has been the songs of Zion has been sung by your children.
Sele zikhona ingoma zaseZiyoni eziculweyo ngabantwana bakho.
Their hearts has been lifted up.
Inhliziyo zabo ziphakanyisiwe.
And we have come here to consecrate ourselves to thee and to worship thee from the depths of our soul.
Kwaye size apha ukuza kunikezela isiqhu zethu kuwe nokunqula wena ngokusuka emazantsi omphefumulo wethu.
And we are calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Kwaye siyakukhumbuza Nkosi ukuba wathi xa wawuhleli phezu kwentaba ufundisa abadisipile bakho banoyolo abo balambela banxanelwe ubulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona.
You promised it, Lord.
Wayithembisa loo nto Nkosi.
We are coming tonight with open hearts.
Siza ngokuhlwa nje sinenhliziyo ezivuliweyo.
We are coming hungry and thirsting. And we know you'll keep your promise.
Siyeza silambile sinxaniwe kwaye siyazi ukuba wena uyakusigcina isithembiso sakho.
As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible, to read from it the contents.
Njengokuba sizama ukuvula lamaphepha angcwele eBhayibhile ukuze sifunde oko okuqulathileyo.
May the Holy Spirit just take it to every heart.
Wanga umoya oyingcwele angasuke akuthathe akuse kwinhliziyo nganye.
May that seed fall down into deep, rich faith that will bring forth every promise that the Word has made.
Yanga ke lo mbewu ingangena ihlenzulu ifikelele kukholo oluyakuhlumisa sonke isithembiso elithe ilizwi lasenza.
Hear us, Lord, and cleanse us and try us.
Sive Nkosi, usihlambulule, usivavanye.
And if there be any unclean thing about us, Lord, any unconfessed sin, any thing that's not right, reveal it just now, or we'll walk right straight and do it.
Ukuze ukuba kukhona ntoni na engahlambulukanga kuthi Nkosi, nasiphina isono esingavunywanga nantoni na engalunganga, uyityhile khona ngoku Nkosi, yakuhamba ngokuthe ngqo kanye siyokuyenza.
While we realize we're living in the shadows of the coming of the Lord Jesus,
kuba siyaqonda ukuba siphila kwizithunzi zokubuya kwenkosi uYesu.
And we have, O Holy God, come into the shadows of thy justice tonight.
Kwaye sizile, O Thixo oyingcwele, singene kwithunzi lobakho, lobakho obulungisa ngokuhlwa nje.
And we are pleading for a new dedication and consecration and filling of the Holy Spirit in our lives.
Kwaye sibongozela unikezelo olutsha nokuzinikezela nokuzaliswa ngumoya oyingcwele ebomini bethu.
Seeing the revival fires begin to dim, let us throw on wood of the Word that it might kindle a new fire, that our hearts would be full of zeal.
Asibona imililo yemvuselelo iqala ukufiphala, senze ukuba sigalele inkuni zelizwi ukuze kube nokulumekeka umlilo omtsha ukuze inhliziyo zethu zizaliswe inzondelelo.
Sanctify us, Lord, through thy precious word and thy blood and thy grace, we plead.
Singcwalise Nkosi ngelizwi lakho elinexabiso nangegazi lakho nobabalo lwakho siyakubongoza.
And all thanks and praise will be thine.
kwaye wonke umbulelo nendumiso iya kuba yakho.
Take all prejudice from our hearts, cleanse us, O Lord.
Susa lonke iqhathi ezinhliziyweni zethu, sihlambulule, O Nkosi.
Give us pure hearts and clean hands and clean minds, that we might come into thy sanctuary night after night, rejoicing and filled with your spirit.
Sinike inhliziyo ezihlambulukileyo nezandla ezicocekileyo nengqondo ezicocekileyo ukuze sibe nokuza kwindawo yakho engcwele ubusuku nobusuku sivuya sizaliswe ngumoya wakho.
We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Oko sikucela egameni lika Yesu nangenxa yakhe. Amen.
I wish to read the word just now.
Ndinqwenela ukufundisa nje ilizwi ngoku.
While I ask you to bring your Bibles, your pencils, your papers for scriptures.
Kwaye ngelithuba ndiyanicela ukuba nize nezenu ipencil, amaphepha enu ukulungiselela izibhalo.
You so desire so, it would be very fine.
Ukuba ninqwenela ngolo hlobo, kuya kulunga kakhulu.
And while you're getting to the 7th chapter of Acts to begin with,
ngoku ke ngelithuba nisafumana isahluko sesixhenxe sezenzo okokuqala.
To answer the question, or to start in answering the question, what is the Holy Spirit?
Ukuphendula umbuzo okanye ukuqalisa ukuphendula lo mbuzo, yintoni umoya oyingcwele?
There is nothing that will defeat Satan. There's never been nothing on the earth yet that would ever defeat Satan like the Word of God.
Akukho nto iyakuze imoyise uSathana. Akuzange kubekho nto konke ehlabathini ekhe yaba nako ukumoyisa uSathana njengelizwi likaThixo.
Jesus used it in his great battle. He said, it is written.
UYesu walisebenzisa kwidabi lakhe elikhulu, wathi kubhaliwe.
And this morning, while I've been listening a few days ago to a broadcast that seemed to want to tell that creation just come from some ashes blowing together.
Kusasa nje xa bendiphulaphule kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kusasazo olwabonakala lufuna ukuxela ukuba indalo ivela nje kuthuthu oluye lwaphaphatheka lwadibana.
Some phosphate and a few chemicals of the earth and the warm sunshine created the germ of life and brought out life.
Nakwichiza lezichumisi elithile nakumachiza ambalwa omhlaba kwaza ke ukukhanya okufudumeleyo kwadala intsobi yobomi kwavela ubomi.
How ridiculous when the sunshine will kill any germ of life.
Bubudenge ubunjani obo ngelithuba imitha elanga iyakubulala naliphina ihlumelo lobomi.
Lay a germ out in the sunshine, it'll kill it immediately.
Beka ukhozo lobomi emitheni yelanga ilubulala ngokukhawuleza.
And there is no such thing but Satan trying to punch that at me.
Akukho nto ilolo hlobo ke koko uSathana uzama ukundibetha ngaloo nto.
After I'd taken my little Rebecca to school this morning and on the road back, I started to turn the radio on again and I thought I'd get into that stuff again, so I just turned it back off.
Kwaye emva kokuba ndithathe uRebecca wam omncinane ndimsa esikolweni kusasa nje, kwaze kwathi endleleni ebuyayo ndaqalisa ukuvulela unomathotholo kwakhona. Ndaza ndacinga ukuba ndiza kufumana laa nto kwakhona ndasuka ndamvala.
And as I going on up the street, Satan said to me, he said, do you know that this man that you call Jesus was just a man like one day in his day like Billy Graham or Oral Roberts?
Ndaze ndathi xa ndiqhuba ndinyuka ngestrato, uSathana wathi kum, wathi, uyazi ukuba le ndoda uyibiza ngokuba nguYesu yayiyindoda nje efanayo ngenye imini ngomhla wayo enjengoBilly Graham okanye Oral Roberts.
He was just a man that they began to have a few people to gather around him and to say he's a great man, and after a while he become greater, and then he become a god to them.
Yayindoda nje abathi baqala ukufumana abantu abambalwa ukuba bayingqonge nokuthi yayindoda ebalulekileyo kwaze kwathi emva komzuzwana yabaluleka ngokungaphezulu yazi yaqalisa ukuba uba sisithixo kubo.
And now it's scattered all over the world since he's dead, and that's all.
Ngoku loo nto isasazeke kwihlabathi liphela njengokuba yafayo nje kuphelele apho.
I thought, how a liar you are.
Ndacinga uleli njani ixoki.
And then I turned just as I was crossing Grimm Street.
Ndaza ndajika njengokuba bendinqumla istrato iGrimm.
I said, Satan, you that's talking to my conscience, I'd like to ask you a few things.
Ndathi, Satana, wena uthetha le nto kwingqondo yam, Ndingonela ukukubuza izinto zibe mbalwa.
Who was it that the Hebrew prophet spoke of that would come?
Yayingubani lo abaprofeti bamaHebhere babethetha ngaye ukuba uyakuza?
Who was the anointed Messiah?
Yayingubani uMesiya othanjisiweyo?
What was upon those men who foresaw him and told his life thousands of years before he got here?
Yayintoni leyo yayiphezu kwaloo madoda ambona kwangaphambili abuchaza ubomi bakhe kumawaka wakhe eminyaka phambi kokuba eze apha?
Who was it that foretold it just to the letter?
Ngubani lowo wayixela loo nto kwangaphambili igama negama?
And when he came, they said he was numbered with the transgressors, and he was.
Waseke akufika bathi wabalelwa kubaphuli mthetho waze wanjalo.
He was wounded for our transgressions, and he was.
Wakunyuzwa ngesiqeqo zethu waze wanjalo.
He made his grave with the rich, but he would rise up the third day, and he did.
Ingcwaba lakhe laba nosisityebi kodwa iyakuvuka kwakhona ngomhla wesithathu waze wavuka.
And then he promised the Holy Ghost, and I've got it.
Waze wathembisa ngomoya oyingcwele ndibe ndinawo.
So you just might as well get away from it, because it's written in the word, and every word is true.
Ngoko usenokusuka nje umke kuloo nto ngenxa yokuba ibhaliwe elizwini kwaye lonke ilizwi linyaniso.
Then he left.
Waze ke wemka.
Just give him the word. That does it.
Mnike nje ilizwi lilo elikwenzayo oko.
He can't stand that word, for it's inspired.
Akana kumelana nelo lizwi ngokuba liphefumlelwe.
Let's start reading tonight in the 7th chapter of the book of Acts.
Masiqale ukufunda ngokuhlanje kwisahluko sesixhenxe sencwadi yezenzo.
Then said the high priest, are these things so?
Wathi ke umbingelelo omkhulu zinjalo na ezinto.
And he said, men and brethren and father, hearken.
Uthe ke yena madoda bazalwana nani bobaho, phula phulani.
The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan.
Uthixo uzuko wabonakala kuba wethu uAbraham ekwela seMesopotami phambi kokuma kwakhe ekwela kwaHaran.
And said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred, and come into a land which I'll show thee.
Wathi kuye, phuma kuwo umhlaba wakowenu nasemizalwaneni yakho uze emhlabeni endiya kubonisa wona.
Then came he out of the land of the Chaldean and dwelt in Charan.
Waza waphuma ke emhlabeni wamakhaledi wema kwela kwaHaran.
And from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein you now dwell.
Emveni kokufa kukayise wamsusa apho wamfudusela apha kulo mhlaba nimiyo kuwo nina ngoku.
And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on.
Akamnika lifa kuwo kwanendawo engangonyawo.
Yet he promised that he would give it to him for a possession and to his seed after him, when as yet he had no child.
Kodwa wambeka ngedinga lokuba uya kumnika ube ngowakhe nembewu yakhe emva kwakhe phofu engekabi namntwana.
God spake on this wise, that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage and entreat them evil for 400 years.
Keka loku wenjenje uThixo ukuthetha wathi imbewu yakhe iya kuba ngabaphambukele emhlabeni wasemzini baya kuyenza amakhoboka bayiphathe kakubi iminyaka engamakhulu omane.
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, saith God.
Nohlanga olo ethe yangamakhoboka kulo ndiyakulugweba mna watsho uThixo.
And after that shall they come forth and serve me in this country.
Yaye emveni kwezinto iyakuphuma indikhonze kule ndawo.
And he gave him the covenant of circumcision.
Waza wamnika umnqophiso wolwahluko.
And so Abraham begot Isaac and circumcised him the 8th day.
Wathi yena ekuwa wazala uIsake wamalusa ngomhla wesibhozo.
And Isaac begot Jacob, and Jacob begot the 12th patriarch.
Wazano Isake wamenjenjalo uYakobi, wazano uYakobi wabenjenjalo umaukhulu abalishumi elinababini.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding subject of today, of the what is the Holy Spirit.
Phezu kwale ndawo ke sinqwenela ukuyingenisa ingongoma leyo ndicinga ukuba iye balulekileyo ingongomoya namhlanje yokuba yintoni umoya oyingcwele.
What is it?
Uyintoni?
And now the reason I have taken these subjects in line like this, you cannot come and receive the Holy Spirit unless you know what it is.
Ke ngoku isizathu sokuba ndibe ndithathe ezingongoma zalandelelana ngolu hlobo. Awunako ukuza wamkele umoya oyingcwele ngaphandle kokuba uwazi ukuba uyintoni na.
And you cannot receive it if you know what it is unless you believe it's given to you. And it's for you.
Kwaye awunako ukwamkela ukuba awazi ukuba uyintoni na ngaphandle kokuba uyakholwa nokuba unawo na okanye hayi.
And then you cannot know whether you've got it or not unless you know what results it brings.
Kwaye awunako ukwazi ukuba unawo na okanye hayi ngaphandle kokuba uzazi isiqhamo ozisisayo.
So if you know what it is and who it's to and what action it brings when it comes, then you'll know what you've got when you get it.
Ngoko ukuba uyawazi ukuba uyintoni na nokuba uya kubani na nokuba senzo sinina osizisayo usakufika, ngoko ke iyakuwazi usakuba ufikile.
That just would settle it.
Ngoko ke iyakuyiphelisa imbambano.
Just like I was talking to our brother Jeffries today.
Kanye njengokuba bendithetha kumzalwana wethu uJeffries namhlanje.
And he said, I would like to be at the meeting tonight, but I'll be there tomorrow night.
Waze wathi ndingathanda ukuba senkonzweni ngokuhlanje, kodwa ndiyakubakho ngokuhlwa ngomso.
He didn't know the meeting was going on because we didn't announce it just right here.
Ebengazi ukuba inkonzo iyaqhubeka ngokuba sikhange siyazise kulapha kuphela.
Some of the brother Leo and them wrote to some of our friends and told them out of town.
Abanye baba umzalwana uLeo nabanye babhalele izihlobo zethu ezithile bazixelela ezingaphandle kwedolophu.
Well, because we didn't have room.
Kwalunga ngokuba besingena ndawo.
Now, I said, Brother Jeffries, if you sent me down to turn on one of your oil wells, and I didn't know nothing about it, I'd probably blow it up.
Ngoku ndathi, mzalwana uJeffries, ukuba ubundithume ukuba ndihle ndiyokuvulela elinye iqula lakho leoli, ndibe mna ndingazi into ngalo. Ngeliphandle ndingalidubulisa.
I might turn the wrong key or start the wrong motor.
Mhlawumbi ndisenokujika iqhosha elingelilo okanye ndiqalise injini engeyiyo.
I'd have to know how to do it before I did it.
Kufanele ukuba ndazi ukuba yenziwa njani na phambi kokuba ndiyenze.
And that's the way with receiving the Holy Ghost.
Yiloo ndlela ke malunga nokwamkela umoya oyingcwele.
You've got to know what you are coming for and how to receive it and what it is.
Kufanele wazi ukuba uzele ntoni na nokuba uya kuwamkela njani nokuba uyintoni na.
Now the first place, the Holy Spirit has been promised.
Ngoku indawo yokuqala umoya oyingcwele wathenjiswa.
We could take 10 weeks and never just skip the age of this subject. What the Holy Spirit is.
Singathatha ishumi leveki kwaye singaze sizitsiba nje iziphetho zale ngongoma yokuba uyintoni na umoya oyingcwele.
But the first thing I want to approach it just enough to give an outline each night, then see the following night if there's any question.
Kodwa into yokuqala ndifuna kuyingena nje ngokupheleleyo ukuze ndinike isandlalelo ubusuku ngabunye ukuze ndibone ke ngobusuku obulandelayo ukuba kukho imibuzo.
How many in here has not received the Holy Ghost, been baptized with the Holy Ghost? Raise your hand. You know you haven't been.
Bangapi apha bangeka wamkele umoya oyingcwele, babhaptizwa ngomoya oyingcwele, phakamisana izandla zenu. Ninanaziyo ukuba anikenzwa njalo.
Just look at the hand.
Khangela nje izandla.
Now, I want to talk on it as the Holy Spirit being a sign. For it is a sign.
Ngoku ndifuna ukuthetha ngawo ngomoya oyingcwele eluphawu. Ngokuba uluphawu.
We realize that all promises is given to us by Abraham was the father of the promise.
Siyakuqonda oko ukuba zonke izithembiso zinikezelwe kuthi nguye uAbraham owayengubawo wedinga.
Because God gave the promise to Abraham and to his seed after him. The promise was made to Abraham and to his seed. And this sign is to a covenant people. Now there is a vast difference between just a Christian and a Holy Ghost filled Christian.
And
now we're going to get this from the scripture and place it just exactly in the scripture. The first place, there is a Christian professed to be a Christian.
Indawo yokuqala kukho umKristu obanga ukuba ungumKristu.
But if this Christian has not yet been filled with the Holy Ghost, he's only in process of being a Christian. See?
Kodwa ukuba lo mKristu akakazaliswa ngumoya oyingcwele, usesenqubeni kuphela yokuba ngumKristu. Yabona?
He is professed to believe it. He's working to it. But God has not yet given him this Spirit of the Holy Ghost.
Ubanga ukuba uya ukholelwa usebenzela wona kodwa uThixo akakamniki lo moya womoya oyingcwele.
He's not yet reached that goal with God that God's recognized.
Akakafikeleli kulonjongo kaThixo yokuba uThixo abe uyamkele.
Because that God made a covenant with Abraham after he had called Abraham, which is a type of calling the believer today.
Ngokuba ukuthi uThixo wenza umnqophiso noAbraham emva kokuba wambiza uAbraham, nto leyo ingumzekelo wokubizwa kwekholwa namhlanje.
He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a strange land to dwell among strange people.
Wambiza uAbraham, noAbraham wafuduka kwilizwe lakowabo waya kuhlala kwilizwe lasemzini.
And that was the type of when God calls a man to stop his meanness, repent of his sins.
Londo ke yayingumzekelo waxa uThixo ebiza indoda ukuba iyeke ukungcola kwayo iguquke ezonweni zayo.
He turns then from the crowd that he was in to live in a new crowd among new types of people.
Uyabajika baphume kwiqela ebebekulo.
And then after God found Abraham to be faithful to the promise that God gave him that he would have the child, and through this child all the earth would be blessed.
Ukuze emva kokuba uThixo wamfumanayo uAbraham ukuba uba ngothembekileyo kwidinga awalinikwa nguThixo lokuba uya kuba nomntwana, ukuze ngalo mntwana lonke ihlabathi lisikelelwe.
Then God confirmed his faith by giving him a sign, and that sign was circumcision.
Waze uThixo walungqinela ukholo lwakhe ngokumnika umqondiso. Lo mqondiso ke yayilulwaluko.
And circumcision is a type of the Holy Spirit.
Ulwaluko ke lungumzekelo kamoya oyingcwele.
Just the very next verses of this chapter that we have just read, if you want to take it down.
And the
Stephen said in the 51st verse,
was uStefano wathi kwivesi yamashumi amahlanu ananye,
ye stiff-necks, uncircumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do you.
Nina banhliziyo zilukhuni bangalukileyo ngenhliziyo nangendlebe nihleli nibambene nomoya oyingcwele njengabo oyihlo naninjalo.
The circumcision is a type of the Holy Ghost.
Ulwaluko lungumzekelo womoya oyingcwele.
And God gave Abraham the circumcision sign after he had accepted God on his promise and walked out into a strange country. promises.
UThixo ke wamnika uAbraham umqondiso olwaluko emva kokuba emamkele uThixo kwidinga lakhe. Wahamba waya kungena kwilizwe lasemzini. Yabona?
It was a sign.
Lwalungu umqondiso.
And all his children and his seed after him should have this sign in their flesh because it was a distinction.
Baze bonke abantwana bakhe nembewu yakhe emva kwakhe kwafuneka ukuba ibe nawo lo mqondiso enyameni yawo ngokuba ungumahluko.
It was to separate them from all other people, this sign of circumcision.
Wawungokubahlula kubo bonke abanye abantu uphawu lwaluko.
And that's what God uses today.
Ilonto ke uThixo ayisebenzisayo namhlanje.
It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God's church a separated church from all other creeds, faiths and denominations.
Luphawulo lwaluko lwenhliziyo, umoya oyingcwele. Yilonto enza ibandla likaThixo libe libandla elahlukileyo kuzo zonke ezinye imfundiso, inkolo namahlelo.
They're in all kinds of denominations, but yet they are a separated people.
Bakwindidi zonke zamahlelo, kodwa nangoko bangabantu abakhethiweyo.
You let me talk to a man 2 minutes, I can tell you whether he's received the Holy Ghost or not. So can you.
Ukuba nje ndingathetha nomntu imizuzu emibini, ndingakuxelela ukuba umamkele na umoya oyingcwele okanye hayi. Ngokunjalo nawe ungenza njalo.
It separates them.
Uyabahlula.
It's a mark. It's a sign.
Uluphawu ungumqondiso.
And the Holy Spirit is a sign.
Kwaye umoya oyingcwele ungumqondiso.
And if any child that refused circumcision in the Old Testament, which was a foreshadow of the Holy Ghost, was cut off from amongst the people.
Nawuphina umntwana owayelwala ulwaluko kwiTestamente endala, lona lwalusisithunzi somoya oyingcwele, wayenqanyulwa kubantu bakwabo.
He could not have fellowship with the rest of the congregation if he refused to be circumcised.
Wayengena kubana budlelane nebandla liphela ukuba wayale ukwaluswa.
Now pattern that to today.
Ngoku ufanisa oko nanamhlanje.
A person that would refuse to receive the baptism of the Holy Ghost can have no fellowship among those that has the Holy Ghost.
Umuntu okwalayo okwamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele akanako ukuba nobudlelane phakathi kwabo banaye umoya oyingcwele.
You just can't do it.
Awunako nje ukuyenza loo nto.
You have to be a nature.
Kufanele ukuba ube lolo hlobo.
Like it's my mother there used to say, birds of a feather flock together.
Njengokuba uyi umama wayedla ngokuthi ngamaphuthi ahlathinye.
Well, it's an old proverb, but it's a true one.
Ngoko sisacisa kudala eso, kodwa sisinyani.
You don't see doves and crows fellowshipping.
Awunako ukubona amahobe namahlungulu ebambe ubudlelane.
Their diets are different.
Izidlo zawo zahlukile.
Their habits are different.
Imikhwa yawo yahlukile.
Their desires are different.
Iminqweno yawo yahlukile.
That's the way it is with the world and with a Christian.
Nantso ke indlela ekuyiyo ngehlabathi kunye nomKristu.
When you have been circumcised by the Holy Spirit, which means to cut off a flesh.
Asele walusiwe ngomoya oyingcwele, lona luthetha ukusikwa kususwe inyama.
Circumcision could only be in the male.
Ulwaluko lwalubakho indoda kuphela.
But if the woman was married to a man, she was part of him. She was circumcised with him.
Kodwa ukuba umfazi wayetshatene indoda, wayeyinxalenye yayo, wayaluswe kunye nayo.
You remember in Timothy where it said, notwithstanding she shall be saved in childbearing if she continues in faith and holiness with all sobriety.
Niyakukhumbula kuTimothe apho ithi phaya noko ke wosindiswa ngokuzala ukuba bathe bema elukholweni naseluthandweni nasebungcweleni benesidima.
Now, circumcision.
Ngoku ulwaluko.
You know when the Sarah laughed in the tent behind her at the message of the angel.
Niyazi ukuba kwathina kwaku uSarah wahleka esentente emva kwakhe ngala myalezo wengelosi.
When he said, Abraham, not knowing who he was, a stranger, where is thy wife Sarah?
Yakuthi Abraham ingazi ukuba wayengubani na, ingwasemzini, uphi umkakho uSarah?
How did he know that he had a wife?
Yayisazi njani yona ukuba wayenenkosikazi?
As Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of Man.
Njengokuba uYesu wathi, njengokuba kwakunjalo ngemihla kaLothe, kuya kuba njalo ekuzeni konyana womuntu.
Remember, those signs wasn't committed down to Sodom and Gomorrah in the world, amongst the religionists.
Kumbula lo miqondiso ayizange yenziwe ezantsi eSodom naseGomorrah ehlabathini. Phakathi kwabantu abangabe nkolo.
But it was to the elect, the called out.
Koko yayisiya kwabanyuliweyo, kwabakhutshiweyo.
And Abraham was called out.
No Abraham ke wayekhutshiwe.
And the word church means called out. The separated.
Kwaye igama ibandla lithetha abakhutshiweyo, abakhethiweyo.
Like Abraham separated himself and had been circumcised.
Njengokuba uAbraham wayezikhethile waza waluzwa.
And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot.
Kwaze kwathi uSarah akuhleka kwalo myalezo wengelosi, uThixo ngewambulalayo kanye kuloo ndawo.
But he could not bother Sarah without bothering Abraham because they were one.
Kodwa wayengenako ukumchukumisa uSarah ngaphandle kokuba achukumise uAbraham ngokuba babebanye.
She was part of him.
Yena wayinxalenye yendoda.
You're no longer twain but one.
Anisebabini nibanye.
So, circumcision, the Holy Spirit, today circumcises the heart.
Ngoko ulwaluko, umoya oyingcwele, namhlanje walusa inhliziyo.
And it's a sign, a given sign.
Kwaye ungumqondiso. Umqondiso esiphiweyo.
Someone said the other day, I just repeat this, not as a joke, because it's the truth, but it sounds like a joke.
Omnye umntu wathi ngenye imini, ndiyayiphinda nje lento, hayi njengesiqhulo, ngokuba iyinyaniso, kodwa ivakala njengesiqhulo.
As I've often said, this is no place for jokes.
Njengokuba ndihlala ndisitsho, le asiyo indawo yokuqhula.
But there was a little German out on the west coast where we were just at.
Kodwa kwakukho umJamani omncinane ngapha yakunxwemelwa sentshona. Apho sasikhona okomzuzwana.
He received the Holy Ghost.
Wamkela umoya oyingcwele.
And he went down the street and he would walk a little piece and he'd raise up his hands and speak in tongues.
Waze wehla ngesitrato kwaye wayehamba umgama omncinane aze aphakamise izandla zakhe athethe ngelwimi.
He would run and he would jump and he would shout.
Wayeyabaleke aze axhume aze ke akhwaze.
And he was at work carrying all like that and his boss said to him, "Where have you been?"
Wayesemsebenzini ke eqhubeka ngolo hlobo. Wathi umqeshi wakhe kuye, "Yeyiphi le ndawo obuye kuyo?"
I like those places where you have been.
Ndiyazithanda ezo ndawo uthe waya kuzo.
He said, "You must have been down amongst that bunch of nuts."
Wathi inokuba ubuhlile waya kutsho phakathi kwelaa qela le-Morkis.
He said, "Then you think they are nuts?"
Wathi ucinga ukuba bazimorkis?
He said, "Sure they are."
Wathi ngokuqinisekileyo bazizo?
He said, "Well, praise the Lord for the nuts."
Wathi ke mayibongwe inkosi ngaloo maqhosha azimorkis.
And he said, "Do you know what? The nuts play a big part."
Waze wathi uyazi intoni? Imorkis zidlala indima enkulu.
He said, "For instance, the automobile. You take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of yunk."
Wathi ngokomzekelo inqwelo mafutha, ukuba ungakhupha zonke imorkis kuyo, akukho nto unayo ngaphandle kobuvuvu nje.
So that's just about right.
Ngoko iphanze ibe inyani leyo.
You are so different when the Holy Spirit comes on you. Until the mind of this world don't like you and they're against you and they don't want nothing to do with you at all.
Ungwahluke mpela xa umoya oyingcwele ukuhlele. Kanga ngokuba ingqondo elihlabathi ayikuthandi baye bachasene nawe. Kwaye abafuni ukuba nanto yakwenza nawe ngokupheleleyo.
You're born of another world.
Uzelwe lelinye ilizwe.
You are just as much an alien, 10 times more alien you'd be if you'd go in the forest. From regions of African jungles.
Ungwasemzini kanga ngamashumi ezigidi zamatyeli wokuba ubunokuba njalo ukuba ubunokuya kwezona nginqi ezikude zamahlathi yaseAfrika.
You're different when the Holy Spirit comes.
Ungwahlukileyo akufika umoya oyingcwele.
And it's a sign, it's a mark amongst the people.
Kwaye wona ulupau pakati kwa bantu.
Now, you say then, Brother Branham, that sign of circumcision was given to Abraham.
Ngoku uti wena, ngoku mzalwana u Branham, kolwa Paulo lwaluko lwanikwa u Abraham.
That is true.
Inyaniso leyo.
And to his seed.
Na kwimbewu yake.
Yes.
Ewe.
All right. Now we are going to turn to Galatians 3rd chapter 29th verse and see how that could apply to us.
Kulungile ngoku sakuchira kuma Galati sahluko sesithathu ivesi yamashumi abini anethoba sibona indlela yokunokusichaphazela ngayo oku.
Galatians 3 and 29 and just see how this circumcision could apply to a Gentile.
Kuma Galati sahluko sesithathu ivesi yamashumi abini anethoba sibone nje ukuba ulwaluko lungamchaphazela njani na owenhlanga.
If we are Gentiles, which by natural birth we are.
Ukuba sizintlanga, nto leyo ngokuzalwa kwemveli sizizo.
Now the first, I want to read the 16th verse.
Ngoku kuqala, ndifuna ukufunda ivesi yeshumi elinesithandathu.
Now to Abraham and his seed were the promise made.
Enzi wake kuyo Abraham amadinga na kuyo imbewu yake.
Abraham and his seed.
Abraham nembewu yake.
He said not and to seeds.
Akati na kuzo imbewu.
Just any kind of a seed. Oh, I'm Abraham's seeds too. No.
Nalupina uhlobolwe ati oh ndizimbewu zika Abraham nam. Hayi.
To a seed. Abraham's seed.
Kodwa kwimbewu. Imbewu ka Abraham.
Not the seeds as of many, but as of one.
Hayi na kuzo imbewu. Ngati kuteta ezininzi. Usuka ngati uteta nye.
And to thy seed, which is Christ.
Ati nakuyo imbewu yako, nguKristu kelowo.
Christ was Abraham's seed.
UKristu waye imbewu kaAbraham.
Do you believe that?
Niyakholwa nto.
All right, now let's get the 28th and 29th first.
Kulungile, ngoku masifumane ivesi yamashumi abini anesibhozo neyamashumi abini anethoba.
There is neither Jew nor Greek. Neither is there bond or free. Neither is there male or female.
Akuseko myuta na mkrike. Akuseko koboka na kulekleo. Akuseko ndoda na ngaza.
For we are all one in Christ Jesus.
Kuba nina noonge ni mtu mnyeni ku Christu Yesu.
And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and are heirs according to the promise.
Ukubake ni nani ngabaka Kristu, ni imbewu ka Abraham ngoko, nendlalifa ngokwedinga.
How do we take on Abraham's seed?
Singena njani ekubeni imbewu ka Abraham?
By being in Christ, then we are Abraham's seed.
Ngokubaku Kristu, sizeke sibe imbewu ka Abraham.
And what was the seed of Abraham? As we might go on to Romans 4 in different places.
Yayintoni ke imbewu kaAbraham njengokuba sinokuya kumaRoma isine nakwiindawo ezahlukeneyo.
Abraham never received the promise while he was circumcised.
UAbraham akazange alamkele idinga ngeli thuba sele alusiwe.
To show that circumcision was just a type, he received the promise before he was circumcised.
Ukubonisa ukuba ulwaluko lwalungumzekelo nje. Wala mkela idinga pambi kokuba aluswe.
And it was a type of recognition of his faith that he had before he was circumcised.
Walungumzekelo ke wokunakanwa kokholo lwakhe awabanalo ngaphambi kokuba aluswe.
Now, when we are in Christ, we become Abraham's seed and are heirs with Christ.
Ngoku xa siku Kristu siba imbewu kaAbraham sibe zindlalifa no Kristu.
Therefore, no matter who we are, Jew or Gentile.
Ngoko ke ukukhathaliseki nokuba singobani na umyuda okanye intlanga.
And the seed of Abraham, has the faith of Abraham, who takes God at his word.
Kwaye imbewu kaAbraham inokholo lukaAbraham.
Regardless of how ridiculous it seems, how unusual you act, how peculiar it makes you, you take God at His word regardless. regardless of anything.
Kunga katal seg no kubai kangelega ibubu tengeganga gana na. Isenzo esinga kereganga gana na. No kubai kwenza ubengo yeto ganga gana na. Utabate utiko kwilizwi lakhe ngaphandle kwayo nantoni na.
Abraham at 75 years old and Sarah at 65 took God at his word and called anything contrary to it as though it wasn't.
UAbraham ekumashuma asixhenxa nesihlanu minyaka budala noSarah ekumashuma amathandathu nesihlanu minyaka bamthabatha utiko elizwini lakhe bayibiza nantoni ayichasene nalo njengengekhoyo.
What do you think the doctors thought of that day?
Ucinga ukuba bacinga ntoni oogqirha bangaloo mhla?
What do you think the people thought? When they seen an old man 75 years old going around praising God, he's going to have a baby by his wife and her 65 years old, about 25 years past menopause.
Ucinga ukuba bacinga ntoni abantu? Bakubona ixhego elinamashumi asixhenxa nesihlanu minyaka lijikeleza lidumisa uThixo wayeza kuba nomntwana ngenkosikazi yakhe. Yona inamashumi amathandathu anesihlanu minyaka malunga namashumi amabini anesihlanu minyaka iyekile kuya exesheni.
But you see, it makes you act funny. The faith of Abraham.
Kodwa uyabona lokwenza wenze ngokungaqhelekekanga. Ukholo luka Abraham.
And when you're circumcised of the Holy Ghost, it does the same thing to you.
Kwaye xa walusiwe ngomoya oyingcwele wenza into enye kuwe.
It makes you do things that you didn't think you would do.
Ukwenza wenze izinto ongazange ucinge ukuba ungazenza.
It makes you take God's promise and believe God.
Ukwenza ukuba uthathe idinga likaThixo ukholwe kuThixo.
Now, it's also besides a promise and a sign. It's also a seal.
Ngoku kwakhona ukoku ngaphandle kwedinga nophawu ukwalilo netywina.
Now, if you will go with me unto Romans.
Ngoku ukuba uya kuya kunye nam kwabase Roma.
First, I want you to go with me to Ephesians 4:30. And let's read here just a minute.
Okokuqala ndifuna ukuba uye kunye nam kuma Ephesians isahluko sesine iverse yamashumi amathathu. Make sifunde apha ke okomzuzwana.
Ephesians 4:30 says this.
Kuma Ephesians isahluko sesine iverse yamashumi amathathu ithetha oku.
Now you've heard so many people say that different things are seals.
Ngoku nakhe nabeva abantu abaninzi besithi izinto ezahlukileyo singamatywina.
If you go into the church, you have the seal of the church.
Ukuba uya enkonzweni unalo itywina lenkonzo.
And some people says it's keeping a certain day, a Sabbath day. That's the seal of God.
Abanye abantu bathi likukugcina umhla othile, umhla weSabatha, lonto ilitywina likaThixo.
Some of them says if we put our membership into a certain denomination, we are sealed into the kingdom of God.
Abanye babo bathi ukuba sibekwe kuludwe lamalungu kwihlelo elithile sitywinelwe ubukumkani bukaThixo.
Now the Bible said, let every man's word be a lie and God's be the truth.
Ngoku iBhayibhile ithe malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki ke elikaThixo libe yinyaniso.
Now Ephesians 4:30 reads like this.
Ngoku kuma Efesi sahluko sesini verse amashumi amathathu ifunde kangolu hlobo.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Kananjalo musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo.
I'm going to have to get a little bit hard on this now. Lay down, you legalist brethren, just hold quiet for a little bit.
Kuza kufuneka ndibele ukhuni kancinane koku ngoku ndikwandlali ngoku ninabazalwane bokuvumelekileyo nize nizole kancinane yabona.
Did you notice how long that seal lasts?
Niqaphele ukuba elatywina lithatha ixesha lingakanani?
Not to the next revival. Until the next time something goes wrong.
Alihlali kude kube imvuselelo elandelayo. Kude kube lixesha elilandelayo ekuya kuthi kwenzeke into engeyiyo.
Until the day of your redemption. That's how long you're sealed.
Kude kube imini yentlawulelo yenu. Lithuba utywina lona elo.
Until the day of your redemption. When you are redeemed up to be with God, that's how long the Holy Spirit seals you.
Kude kube imini yentlawulelo yakho usakube uhlangulwa unyuswa kunye noThixo lithuba elingako umoya oyingcwele atywina lona.
Not from revival to revival, but from eternity to eternity, you are sealed by the Holy Spirit.
Hayi ukusuka kwimvuselelo kuya kwimvuselelo koko ukusuka kwingunaphakade uye kwingunaphakade utywinwe ngomoya kaThixo.
That's what the Holy Spirit is. It's a seal of God.
Ilondo ayo moyo ingwele. Ulitwina likaThixo.
That he's found, you found grace in his sight. Hallelujah. And he loves you and he believes you. And he's put his seal upon you.
Kulapho afunyana khona. Ufumene inceba ebusweni bakhe. Kwaye uyakuthanda. Kwaye uyakholwa kuwe. Uye wabeka itywina lakhe phezu kwakho.
What is a seal? Anyone?
Yintoni itywina? Nabani na?
A seal designates or means a finished work.
Amen. Amen. Amen.
God has saved you, sanctified you, cleaned you up, found favor with you, and sealed you. He's finished.
Uthixo ukusindisile, wakungcwalisa, wakucoca, wakwenzela inceba, wakutywina, ugqibile.
You're his product until the day of your redemption.
Uyimveliso yakhe kude kube imini yokuhlangulwa kwakho.
Sealed is a finished thing.
Okutywiniweyo kuyinto egqityiweyo.
What is the Holy Ghost? It's a sign.
Yintoni umoya oyingcwele? Ungumqondiso.
We're going to get on that a little later on in another message.
Siza kufika kuloo nto emzuzwini ozayo omnye umyalezo.
The sign that Paul spoke of, tongues is a sign to the believers, or unbelievers.
Kumqondiso Paulo sawathetha ngawo, ilwimi zazingumqondiso kumakholwa okanye kwabangakholwayo.
Now notice, but in this, the Holy Ghost is a sign. I mean, and the Holy Ghost is a seal.
Ngoku qaphela, kodwa koku, umoya oyingcwele ngumqondiso. Ndithetha kwaye umoya oyingcwele ulitywina.
It's a sign that God gave to his chosen children.
Ungumqondiso awathi uThixo awunika abantwana bakhe abanyuliweyo.
To reject it is to be cut from the people.
Ukuwala kukunqanyulwa umke kubantu.
And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world. And to be a product that God has put a seal of approval on.
Kwaye ukwamkela kuthetha kuba ugqibile ngehlabathi nazo zonke izinto zehlabathi nokuba imveliso athe uThixo wayibeka itywina lokupasiswa.
I used to work on the railroad out here with Harry Waterbury. And we would go down to load a car.
Ndandikhe ndasebenza kwindlela yakwaloliwe apha ngaphandle kwa Harry Waterbury. Sasiye sihleke siyokulayisha imoto.
My brother Doc, standing back there, helps load cars.
Umntakwethu uDoc lo wawumi phaya emva uncedisa ukulayisha imoto.
When a car is being loaded, they go through that car, the inspector, and if he finds anything loose, thwart, or fall and break, or anything that would destroy, he'll not seal that car.
Xa inqwelo mafutha ilayishwa, uyangena kuloo moto umhloli. Ukuze ukuba uthe wafumana nantoni na eyeke-yeke apho inokuthi iwe yaphuke okanye nantoni naye enokutshabalalisa akasayi kuyityina lo nqwelo.
Until that car is so completely packed, until it's so packed down and so in order that the shaking of the ride won't bother the product that's on the inside.
Ide ibe lo moto ipakishwa ngokupheleleyo. Ithe ibe ipakishwe kakuhle, kakuhle kakhulu nangolungelelwano. Ukuze ukugungqa kohambo kungabi nakuyenzakalisa imveliso engaphakathi.
That's what's the matter, we don't get sealed so much. We're too loose about things.
Nango ke undonakele, asitywina kangako, sinjengelele kakhulu ngezinto.
When the inspector goes through to inspect your life, to see if you're not just a little loose about things.
Uthi umhloli akufika ukuza ukuhlola ubomi bakho ukuze abone kuba uyekeye kanganjena ngezinto.
A little loose about your prayer life. A little loose about that temper. A little loose about that tongue to talk about others. He'll never seal the car.
Uyekeye kancinane ngobomi bomthandazo. Uyekeye kancinane ngomsindo. Uyekeye kancinane ngolwimi ngokuthetha ngabanye. Akanawuze ayityine loo moto.
Some dirty habits, some vile things, some vulgarity mind. He can't seal the car.
Imi quietile mibi, izinto ezithile ezingcolileyo, ingqondo ethile esimilo esirhwada, akanakuyityina lo moto.
But when he's found everything in his place, the inspector, then he seals it.
Kodwa xa ethe wayifumana yonke into isendaweni yayo, umhloli, ngoko ke uyayitywina.
There be anybody. Open that seal until that car has reached its destination of where it's sealed for.
Akukho umuntu unokuzala ivule elo tywina ide ibe lo nqwelo ifikile kwindawo yayo ebitywinelwe yona.
There it is. Touch not my anointed. Do my prophets no harm.
Nantso ke musani kwachukumisa abathanjiswa bam. Ningabenzakalisa abaprofeti bam.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea than even to try to offend or shake a little on the least of these that's been sealed.
Kuba ndithi kuwe, ngekukulungele ukuba ugangxele itye lokusila intanyeni yakho, untywilisele enzulwini yolwandle, endaweni yokuba uzame ukukhubekisa. Okanye ukushukumisa noko amnye wabo bangabona abancinane batywiniweyo.
You see what it means?
Uyabona ukuba ithetha ukuthini na?
That's what the Holy Spirit is.
Uyiloo nto ke umoya oyingcwele.
It's your assurance. It's your protection.
Usisiqiniseko sakho, ulukhuselo lwakho.
It's your witness. It's your seal.
Ulingqina lakho, ulitywina lakho.
It's your sign that I'm heaven bound. Don't care what the devil says. I'm heaven bound.
Ungumqondiso wakho ngokuba ndisingise ezulwini. Andikhathali nokuba uSathana uthini na, ndisingise ezulwini.
Wow, he sealed me. He gave it to me. He sealed me into his kingdom and I'm glory bound.
Ngoba wandityina, wandinika wona, wandityina la ebukumkanini bakhe, ndisingise ebuqaqawulini.
Let the winds blow, let Satan do what he wants to. God's done seal me till the day of my redemption. Amen.
Ingabhudla imimoya, Satan angayenza into afuna ukuyenza. UThixo sele ndityinele kude kube imini yokuhlangulwa kwam. Amen.
That's what the Holy Ghost is.
Uyiloo nto ke umoya oyingcwele.
Oh, you should want it.
Oh, umele ukufuna.
I couldn't go on without it.
Bendingeke ndihambe ngaphandle kwawo.
So much could be said there. But I'm sure you know what I'm speaking of.
Kuninzi kangako okunokuthethwa apho, kodwa ndiqinisekile ukuba niyakwazi oko ndithetha ngako.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Ngoku kananjalo, masitshile kuYohane isahluko sesishumanesine umzuzu nje.
I just love the word. It's the truth.
Ndiyalithanda mpela ilizwi, liyinyaniso.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost?
Ngoku umoya kaThixo, umoya oyingcwele, uyintoni umoya oyingcwele?
It is the Spirit of Christ in you.
Ungumoya kaKristu ungaphakathi kuwe.
Now before we read, I'd like to say a few commenting words here.
Ngoku phambi kokuba sifunde, ndithanda ukhe ndiphawule ngamazwi ambalwa apha.
What is the Holy Ghost? It's a seal.
Uyintoni umoya oyingcwele? Ulitywina.
What is the Holy Ghost? It's a covenant.
Uyintoni umoya oyingcwele? Ungumqondiso.
What is the Holy Ghost? It's a sign.
Uyintoni umoya oyingcwele? Ungumqondiso.
What is the Holy Ghost then?
Uyintoni umoya oyingcwele ngoko?
It's the Spirit of Jesus Christ in you.
Ungumoya kaYesu Kristu ungaphakathi kuwe, yabona?
A little while, said Jesus, that the world sees me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world.
Kuya kuba mzuzwana, watsho uYesu. Lize ihlabathi lingabisandibona, kodwa ke nina niyakundibona. Ngokuba ndiyakuba nani, ndibe kuni, kude kube sekupheleni kwehlabathi.
Spirit of God, in his church,
umoya kaThixo ungaphakathi ebandleni lakhe.
What for? What did he do it for?
Kusenzelwa ntoni? Wayenzela ntoni yena loo nto?
This is a little on tomorrow night's subject, but what did he do it for?
Oko kungena kancinane kwingongoma yangokuhlwa ngomso, kodwa ke wakwenzela ntoni oko?
What did the Holy Spirit come for?
Kwakutheni ukuze akwenze? Kwakutheni ukuze umoya oyingcwele? Yintoni awayizelayo?
What did he come in you for? What did he come in me for?
Wangenela ntoni kuwe? Wangenela ntoni kum?
Was to continue the works of God.
Yayikukuze aqhubele phambili imisebenzi kaThixo.
I always do that which is pleasing to my Father.
Ndenza kuphela oko kukholekileyo kuba wam.
I come not to do my own will, but the Father that sent me.
Andizanga kwenza intando yam koko intando kabawo owandithumayo.
And the Father that sent me is with me. And as my Father has sent me, so send I you.
Kwaye uba owandithumayo unam. Kwaye njengokuba uba wam wandithumayo, ngokunjalo ndiyanithuma nani.
Oh my! The Father sent him, went in him.
Oh betu. Uba wamthumayo wahamba engaphakathi kuye.
The Father that sent Jesus came in him, worked through him.
Uba wathuma uYesu weza engaphakathi kuye, wasebenza ngaye.
The Jesus that sends you goes with you and is in you.
UYesu okuthumayo uhamba kunye nawe kwaye ungaphakathi kuwe.
And if that Spirit living in Jesus Christ made him do and act the way he did, you'll have some general idea how to do when it's in you. Because that life cannot change.
Kwaye lo moya wawuphila kuYesu Kristu owamenza ukuba asebenze enze ngendlela awenza ngayo, uya kuba nolwazi olubanzi lokuba uya kwenza ntoni na xa ukuwe, ngokuba obabomi abuna kuguquka.
It'll go from body to body, but it cannot change its nature, for it is God.
Buya kusuka kumzimba uya kumzimba, kodwa bungeke buyitshintshe imoya yabo, ngokuba bunguThixo.
Now, in John 14, just let's read just a little bit, beginning at the 10th verse.
Ngoku kuYohane isahluko seshumelinesine, masifunde kancinane nje, siqale ngomqolo weshumi.
Believest thou that I am in the Father, and the Father in me?
Akukholwana ukuba mna ndikuye uBawo, abeke uBawo ekum.
The works, the words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Amazwi endiwathethayo mna kuni, andiwathethe ephuma kum, uBawo ke ohleli kum, nguye oyenzayo imisebenzi le.
Think of that. Now,
icinge loo nto, ngoku.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake.
Kholwani ndim ukuba mna ndikuye uBawo, nokuba uBawo kum, okanye ke kholwani kum ngenxa yayo imisebenzi leyo.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he also.
Inene, inene, ndithikuni. Lo ukholwa kum, imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye yena.
And greater works than these shall he do, because I go to my Father.
Nemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba mna ndisiya kuye uBawo.
Don't you see? See how I said there?
Aniboni, yabona indlela wakuthetha ngayo apho.
Now watch this, how this comes out. I'll read this a little farther.
Ngokuqaphela oku indlela okuvela ngayo, ndiza kufunda ndiqhubele phambilana.
We're going to read down about the 20th verse.
Siza kufunda sihle siye malunga nefesi yamashumi amabini.
And whatsoever ye shall ask and receive.
Nento enithena icela makhe sibone ndiyifumene ewe aha kulungile.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
Nento enithena icela igameni lam ndoyenza yona ukuze uyise azukuyise ngonyana.
If you shall ask anything in my name, I'll do it.
Ukuba nithena cela into ngegama lam ndoyenza mna.
If you love me, keep my commandments.
Ukuba niyandithanda igcineni imithetho yam.
And I will pray the Father. Now watch.
Mna ndiyakucela kuBawo ngokukhangela.
And he shall give you another comforter, that he may abide with you forever.
Aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade.
Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him.
Umoya wenyaniso lo lingenako ihlabathi ukumamkela, ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi.
But you know him.
Amen.
For he dwelleth with you and shall be in you.
Ninake niyamazi ngokuba uhleli nani, kananjalo uya kuba kuni.
Who is that Spirit then?
Ngubani lo moya ke ngoko?
What is the Holy Ghost?
Uyintoni umoya oyingcwele?
It's Christ in you.
Ungu Christ engaphakathi kuwe.
The Comforter. That's the Holy Spirit.
Umtheteleli ngumoya oyingcwele lo.
And when the Comforter has come, he will do the same things that I done while the Comforter is in me.
Akuba efikile ke umthetheleli uyakwenza imisebenzi efanayo nale bendiyenza ngethuba umthethelele ngaphakathi kum.
I'll pray the Father and he'll give you this comforter.
Ndiyakuthandaza kubawo ukuze yena aninike lo mthetheleli.
You know the comforter.
Niyamazi umthetheleli.
The world don't know him. Never will.
Ihlabathi alimazi alinakuze libe nako.
But you know him because he dwells now with you, Jesus speaking, but he shall be in you.
Kodwa nina niyamazi ngokuba uhleli nani ngoku nguYesu othethayo. Kodwa uya kuba ngaphakathi kuni.
There you are. That's the comforter.
Nanso ke ngumthetheleli ke lo.
Shall be in you.
Uya kuba kuni.
I will not leave you comfortless. I will come to you.
And yikunishiyana izinkedama. Ndiyeza kuni.
I will not. Now that's a comforter. Christ. That's what the Holy Ghost is. It's Christ.
And ngoku ngumthetheleli lo uKristu. Yiloo nto ayiyo umoya oyingcwele. UnguKristu.
Yet a little while and the world seeth me no more, but ye shall see me, because I live, you live also.
Liseli lifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabisandibona. Ngeni nani andibona ngokuba ndisidla ubomi mna nani niyakudla ubomi.
Oh, we could go on and on. I'll let you know.
Oh, singaqhubha siye phambili naphambili. Kodwa manazi.
What is he? He's the seal. He's the sign. He's the comforter.
Uyintoni? Ulitywina. Ungumqondiso, ungumthetheleli.
See what all he is?
Yabona oko akuko konke?
The seed of Abraham and Herod.
Imbewu kaAbraham imdlayilifa.
Now, let's also find that what else the comforter is.
Ngoku masifumanise kananjalo ukuba yintona iyo kwakho umthetheleli.
Let's go to 1 John 16:7. See if he isn't an advocate too.
Masiye kuYohane wokuqala sahluke shumene standard verse yesixhenxe sibone ukuba kanguyena ummeli okunjalo.
You are an advocate is. Making an advocate.
Niyazi ukuba intoni nayigqwetha ukumela ematyaleni.
We have an advocate, we know that.
Sinayo ummeli, siyayazi loo nto.
1 John the 16th chapter. Oh wait a minute, I'm sorry. St. John, it is 16:7.
UYohane wokuqala isahlukile shumi nesithandathu yima umzuzwana uxolo. UYohane ongcwele isahluko seshumi nesithandathu verse yesixhenxe.
I'm sorry, I'm sorry I said that. I read that wrong. Got 16:7.
Uxolo, ndicela uxolo kakhulu ngokuba ndithethe loo nto. Ndifunde ngendlela engeyiyo kuyam. Ndafumana isahluko seshumi nesithandathu verse yesixhenxe.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away.
Noko ke mna ndixelela inyaniso. Kunilungele ukuba ndimke.
For if I go not away, the comforter will not come unto you.
Kuba ndingemkanga umthetheleli akayikuza kuni.
But if I depart, I will send him unto you.
Ke ndithende umka ndiyakumthumela kuni.
And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment.
Efikileke uya kulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo.
Of sin because they believe not on me.
Ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum.
Of righteousness because you go to the Father and you see me no more.
Ngenxa yobulungisa ngokuba ndisiya kubawo izeni ngabisandibona.
Of judgment because the prince of this world is judged.
Ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi welihlabathi egwetyiwe.
Now, the advocate found in 1 John 2:12.
Bethu, ngoku ummeli ufumaneka kuYohane wokuqala isahluko sesibini verse yeshumi nesibini.
Now let's read that just a minute. 1 John 2:12.
Ngoku make sifunde lo ndawo umzuzu nje. UYohane wokuqala isahluko sesibini verse yeshumi nesibini.
I beg your pardon. 1 John 1:2. It is
Uxolo. UYohane wokuqala isahluko sokuqala verse yesibini kulapho.
I've got these wrote down. 1 John 2:1-2.
Ndizibhale ngendlela engeyiyo apho. UYohane wokuqala isahluko sesibini eyokuqala ukuya kwisibini.
My little children, these things write unto you that you sin not.
Bantwana nabam, ndinibhalela ezi zinto ukuze ningoni.
And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
Ukuba kukho othe wona, sinomthetheleli kuye uyise, uYesu Kristu ilungisa.
Who is the advocate? Jesus Christ, the righteous.
Ngubani umthetheleli? KuYesu Kristu ilungisa.
And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
Yena usisicama kushelo sezono zethu engesa zethu zodwa usiso nesehlabathi liphela.
What is the Holy Ghost? It's an advocate.
Yintoni umoya oyincwele? Ungumthetheleli.
What is an advocate?
Wenza ntoni yintoni umthetheleli?
What does it do, make an advocate?
Wenza ntoni yena uyathethelela?
It has mercy. It stands in your place. It does things that you can't do.
Unenceba yena uma esikhundleni sethu. Yena wenza izinto ongena kuzenza.
It's a propitiation for your sin.
Yena usisicama kushelo sezono zakho.
It's your righteousness.
Ububulungisa bakho.
It's your healing.
Uyimpiliso yakho.
Amen. It's your life.
Ububomi bakho.
It's your resurrection.
Uluvuko lwakho.
It's all that God has for you.
Uyiyo yonke into yakho anayo uThixo.
He's an advocate.
Ungumthetheleli.
How we could go into details of that and break that down.
Indlela besinokukhe singene ngayo kwincukaca sizahlulahlule.
Of how that when it makes intercession for our ignorance.
Ezendlela ikuthi ngayo xa athi enze intethelelo ngenxa ungazi kwethu.
Sometimes we got the Holy Ghost, we ignorantly stagger into something.
Kamanye amaxesha xa sinaye umoya oyingcwele sisuka sikhubeke kwinto ethile ngokungazi.
The Holy Spirit is there to make advocate for us.
Umoya oyingcwele ukho ukuze asithethelele.
He is our advocator.
Ungumthetheleli wethu.
He stands there, he's our attorney.
Uma kwethu ungummeli wethu.
He stands there and pleads for us.
Uma apho asicengele.
We don't plead for ourselves because the Holy Ghost in us pleads for us.
Asicengele ngokwethu ngokuba umoya oyingcwele okuthi uyacenga ngenxa yethu.
The Holy Spirit given utterance sometimes is words you can't understand, and he makes intercessions for us.
Umoya oyingcwele wenza intethelelo ngamanye amaxesha ngamazwi ongena kuwaqonda azi yena asikhungele.
That's what the Holy Ghost is.
Yiloo nto ayiyo umoya oyingcwele.
When I walk into anything, I walk like a little kid. You walk like a little feller.
Xa ndingena nakuyo nantoni na ndihamba njengomntwana omncinane uhamba njengomfo omncinane.
We're walking in a dark world full of enemies, full of sin, full of traps, full of everything.
Thina sihamba kwihlabathi elimnyama elizele zintshaba, elizele sisono, elizele imigibe, elizele into yonke.
You say, I'm afraid to take Christian life.
Uthi, oh, ndiyoyika ukuthabatha ubomi bobuKristu.
I'm afraid I'll do this.
Mna ndiyoyika ukwenza oku, ndiyoyika ukwenza oku.
Don't be afraid.
Amen.
We have an advocate. Amen.
Musa ukoyika, sinaye umthetheleli. Amen.
Oh, he stands by us, he's in us. And he makes intercessions for us.
Oh, yena uma icaleni kwethu, ungaphakathi kwethu. Kwaye wenza izincwino ngenxa yethu.
The Holy Spirit constantly making an advocate for us all the time.
Umoya oyingcwele ngokuthe rhoqo uhlala esenza intethelelo ngenxa yethu ngalo lonke ixesha.
He is our advocator.
Nguye ummeli wethu.
Oh, how we thank God for that.
Oh, indlela esimbulela ngayo uThixo ngalonto.
A seal, a sign, the Spirit of life, the God of heaven, the comforter, the life, the advocate.
Ityina umqondiso umoya wobombe uThixo wasezulwini umthetheleli ubomi umthetheleli.
What is he? Oh my, we could go on for hours with it.
Yintoni ayiyo? Oh bethu singaqhuba siye phambili iyure ngeyure ngalonto.
Now we're going to change just for a minute.
Ngoku sizakutshintsha umzuzu nje.
Now we're going to ask now.
Ngoku sizakubuza. Ngoku
promise to us in the last days.
Wathenjiswa kuthi ngemihla yokugqibela.
This advocate, seal, promise, everything that we have talked about him tonight with 10,000 times more, it was made a promise to us in the last days.
Lo mthetheleli ityina idinga nayo yonke into esithe sathetha malunga naye ngokuhlanje nangamashumi amawaka aphindwe ngokungaphezulu wenziwa walidinga kuthi ngomhla wokugqibela.
They didn't have it in that day.
Babengazange babe nawo ngomhla wabo.
They just had a seal in their flesh. as a token and a sign, believing it was coming.
Babene kwina nje enyameni yabo njengomqondiso nophawu bekholwa ukuba uyeza.
And they walked by the shadow of the law, which they were circumcised by flesh.
Baseke bahamba ngesithunzi somthetho. Sona eso yayikukuba babesaluswa ngenyama.
Today we don't walk by the shadow of the law, we walk by the power of the resurrection.
Namhlanje sihambi ngasithunzi samthetho, sihamba ngamandla ovuko.
We walk by the power of the Spirit, who is our true seal, our true advocate, our true comforter, our true sign, that we have been born from above.
Sihamba ngamandla kamoya yena ulutywina lenyaniso lethu ummeli wenyaniso wethu umthethelelo wenyaniso wethu uPaul wethu lwenyaniso lokuba sizelwe ngokusuka ngasenhla.
Peculiar odd people acting funny, taking God at his word, calling everything else wrong.
Singabahlukileyo abantu abangaqhelekanga abenza ngendlela engaqhelekanga bethabatha uThixo elizwini lakhe beyibiza ngokuba yengekho endleleni nantoni na eyenye.
God's word is right.
Lilizwi likaThixo linyanisileyo.
That's what the Holy Ghost
is. Yo,
do you want it? Would you love to have it?
Niyawufuna angeke nthande ukuba nawo.
Let's see if it was promised.
Masibone ke ukuba wawuthenjisiwe na.
Now let's go back to Isaiah. The book of Isaiah.
Ngoku masiphindele emva kuIsaya, incwadi kaIsaya.
Let's get the 28th chapter of Isaiah.
Masifunde isahlo samashumi abiri nesibhozo sikaIsaya.
Now we're going to Isaiah 28 and we're going to begin about the Let's take the 8th verse. See what Isaiah said 712 years before it come.
Ngoku siya kuIsaya sahlosonshwambi nanesiphozo, kwaye sizokuqalisa malunga ne masithathe umqolo wesiphozo. Sibone kuba wathi na uIsaya kumakhulu asixhenxe aneshumi elinesibini leminyaka phambi kokuba ufike.
We could say a lot about this. Go back all the way back. But we'll just start right here and see if it was promised to the church.
Zininzi izinto esinokuthetha ngoku. Sibuyele emva kakhulu. Kodwa sakuzama nje ukuqwalasela kanye apha sibone kuba wawuthenjisiwe na kwibandla.
What day was it supposed to come?
Wawufanele kuba ufike ngawuphi umhla?
Upon the last days when there be a corruption.
Ngemihla yokugqibela apho kuya kubakho ukonakala.
Now remember the words in plural days, the last 2 days, the last 2,000 years.
Ngokukhumbula eligama likwisininzi imihla kwimihla emibini yokugqibela kumawo kamabini eminyaka yokugqibela.
Now Not the 8th verse.
Ngoku iverse yesibhozo.
All for all tables are full of filthiness, so that there is no clean place.
Kuba zonke izithebe zisele ngumhlanzo oyintshontsho, akukho ndawo ingenawo.
Search around today to find it.
Ungakhangela jikelele namhlanje ubone kuba kunjalo.
Look around, see if we're in that day.
Khangela jikelele ubone kuba sikho kulomhlana.
All tables.
Zonke izithebe.
While they go to the Lord's Supper. And the first thing in the material line, take an old piece of light bread or a soda cracker and break it up and make the communion.
Ngoba bayaya kwisihlosa ngokuhlwa senkosi. Into yokuqala ke emgceni obonakalayo, uthabatha iqhekeza elidala lesonka okanye iqebengwana. Ulaphule libe ngamasunsu wenze umthendeleko.
When that's supposed to be made with Holy Ghost hands and unleavened bread.
Ngelithuba loo nto ifanele ukwenziwa ngezandla zikamoya oyingcwele nesonka esingenagwele.
Christ is not dirty and filthy, and that represents him.
UKristu akamdakanga engangcolanga ibe loo nto imele yena.
Another thing, they give it to people that drink, lie, steal, smoke, chew. Just anything as long as they belong to the church.
Enye into bawunika abantu abaselayo bexoka besiba betshaya behlafuna icuba woho nantoni na yenye okoko nje bengamalungu ebandla. Makubele.
If a man ever takes it when we're reading this year, he's reading and drinking damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Ukuba umuntu uyawuthabatha xa isidla oku apha uphefumla iziselela ugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi.
He don't live the life, keep away from it.
Ukuba akabuphila ubomi makahambele kude kuwo.
And if you don't take it, it shows that your own conscience is guilty.
Kwaye ukuba uthabathi oko kubonisa ukuba isazela sakho sinobutyala.
He that eateth not has no part with me, Jesus said.
Lo ungadliwa akanasabelo kum, watsho uYesu.
But all tables of the Lord has become full of filth. There's no one clean place.
Kodwa zonke izithebe zenkosi zibe sezizaliswe kukungcola. Akukho nendawo enye ecocekileyo.
Listen, if that don't picture today.
Phula, ukuba oko akungomfanekiso wanamhlanje na.
Whom shall he Who shall he teach knowledge? And whom shall he make understand doctrine? Who will understand knowledge? Who can he make to understand doctrine? Well, bless God, I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Pentecostal. I'm Nazarene. I'm Pilgrim Holiness.
Kulungile makabongwe uThixo, ndingum Presbyterian, ndingum Wesile, ndingum Pentecost, ndingum Nazarene, ndingum Pilgrim Holiness.
That don't mean one thing to God. Just another table.
Londo ayithethi nento enye kuThixo, sesinye nje isithebe.
Who will I make known doctrine?
Aqondise bani na udaba.
What kind of doctrine? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal?
Hlobaluni lo daba, ubuyisile, ubuBaptist, ubuPresbyterian, ubuPentecostal.
The doctrine of the Bible.
Imfundiso yeBhayibheli.
Who will I make known doctrine?
Aqondise bani na udaba.
How do you know when you got it? We'll get into that Friday night.
Wasinjani xa ufumene siza kufika kulonto ngokuhlango lwesihlanu yabona.
Who will I make known doctrine?
Aqondise bani na udaba. Ngokukhangela.
Them that are weaned from the milk and drawn from the breast.
Abalunyulwayo emasini, abancothulwayo ebeleni.
Little baby say, well, I go to church, my mama belonged to this church.
Insana izincinane zithi kulungile ndiyaya enkonzweni, umama wami wayengoweli bandla.
I have nothing against that, dear brother.
Andinawo nento echasene noko mzalwana othandekayo.
I realize this is being taped.
Kwaye ndiyaqonda kuba oku kuyashicilelwa.
That's all right. Belong to mama's church.
Ilungile loo nto ukuba ngowenkonzo kamama.
But listen, mama walked in one light, you're walking in another.
Kodwa phulaphula, umama wayehamba kokunye ukukhanya, wena uhamba kokunye.
Luther walked in one light, Wesley walked in another.
Uluther wayehamba kokunye ukukhanya, uWesley uhamba kokunye.
Wesley walked in one light, Pentecost walked in another.
Uwesley wayehamba kokunye ukukhanya, iPentecost yahamba kokunye.
But we're walking on higher than that today.
Kodwa thina sihamba kwindawo ephakama kunoko namhlanje.
And if there's another generation, it'll go beyond us.
Ukuba kukho esinye isizukulwana siya kuhamba kokungaphezulu kunathi.
Back in the early days, when the thing was wide, way wide, Luther taught justification by faith.
Phayemva kwintsuku zamandulo ngethuba lento yayibanzi, ibanzi kakhulu. ULuther wafundisa ugwetyelo ngokholo.
That was just to bring the people from Catholicism into Protestantism, into the fellowship around the word.
Londo iyokwenzela nje ukuba abantu baphume kubuKatolika, bangene kubuProtestant, ukungena ebudlelaneni ngelizwi.
Justification by faith has a big wide sphere.
Ugwebelo ngokholo yayimo enkulu ebanzi leyo.
They never moved from that.
Abazange basuke ke kulo ndawo.
Along came another revival called John Wesley.
Kwaza kwafika enye imvuselelo ebizwa ngokuba nguJohn Wesley.
He shook him down from that and brought her down to sanctification, live a good, clean, holy life. Sanctified by the word of God, give joy in your heart.
Yabashukumisa yabasusa koko, yazi yalizisa izantsi kungcwaliswa, yashiya obulungileyo obungcwele ubomi. Ukungcwaliswa ngelizwi likaThixo kukunike uvuyo enhliziyweni yakho.
That shook off a lot of Lutheran doctrine.
Oko ke kwashukumisa kwasusa into eninzi yemfundiso yobuLuther.
Then along come Pentecost with the baptism of the Holy Ghost and narrowed it down again by receiving the Holy Ghost. That's right.
Kwaze kwafika uPentecost noBaptizo lukaMoya oyingcwele bayicutha eyayisihla kwakhona ngokwamkela umoya oyingcwele injalo loo nto.
And now that's begin to shake down.
Ke ngoku kwaqala ukushukuma kusihla.
And the gifts and the restoration and the Spirit of God has come in the fullness of signs and wonders into the church and shook Pentecost.
Kwaba zizipho nokubuyiselwa nomoya kaThixo ungenile enzalisekwe nemiqondiso nezimanga ingena ebandleni yaza buvuthulula ubuPentecost.
What is it?
Intoni na?
We're so close to coming out of the Lord Jesus until the very Spirit that was in him is working in the church doing the very same things that he did when he was here on earth.
Sisondela kakhulu ekubuyeni kwenkosi uYesu ude ube kwalo moya ongaphakathi kuye uyasebenza ebandleni usenza kwaezo zinto wazenzayo ngokwayelapha emhlabeni.
It's never been anywhere back from the time of the apostles till this time.
Ayizange ibe khona phina ukusukela emva kwixesha labapostile kude kube leli xesha.
See, it's wide, narrow, narrow, narrow.
Ngoba yabona ibanzi iyayicutheka icutheka icutheka.
What is it? Just like your hand coming to a shadow, the negative, negative, negative.
Intoni na? Kanye njengesandla sakho siza esithunzini, isithunzi, isithunzi, isithunzi.
What is it? It's a reflection.
Kodwa intoni na? Ngumfanekiselo.
What was Luther? A reflection of Christ.
Why in Don Luther, sis Tunziska Christu?
What was Wesley? A reflection of Christ.
Why in Don Wesley, sis Tunziska Christu?
Look, Billy Sunday's age just ended.
Kangela, iskabaska Billy Sunday, isasandula kuphela.
The other day, old Dr. Whitney taught right here on this pulpit. The last one of the old school died. Around 90, I guess.
Kenya imini ukriha Whitney, omdala, wako wafundisa kanya kule pulpit, ongo kukribela, wekela la kudala, wapu paima lunga namashu malitoba ndia kregelela.
Billy Sunday was a revivalist to the nominal churches in his day.
Oh, Billy Sunday, why you fuselele kuma bandla waye konge kama ngomhla wakhe.
He pulled old punches. Stand up there and holler, all you Methodists, hit the sawdust trail, preachers and all.
Why you got tetelili, why is mapaya kwaze, ninanoonge mawisiles, wisen panzi, abashumayel, nendo yonge.
All you Baptists, hit the sawdust trail, you Presbyterians.
Ninanoonge mapaptizis, wisen panzi, ninama presbytari.
He pulled old punches.
Why ain't got tetelele?
He was the Billy Graham of this day.
Why ain't got Billy Graham womsha wake?
Notice, and then the same time as the nominal churches having their revival, what taking place?
Kapela, kwazeke kwangexesha elinye apha amabandla akho ngegama yena emvuselelo yawo. Kwenzeka ntoni?
The full gospel is having a revival.
The full gospel yayine emvuselelo.
There come forth the Bosworth brothers, Smith Wigglesworth, and Dr. Price, Amy McPherson, all those.
Kwavela abazalwana bakwa Bosworth. Usmith Wigglesworth, not Gika Price, who Amy McPherson, bonke abo.
Look, Smith Wigglesworth died one night, Dr. Price died the next morning. Within 24 hours, I was on the field.
Kangela Usmith Wigglesworth, wapupango vinye usuku, Gika Price, wafang in Tasailand layo, kwistuma swashuma bine anesine yure, Tasailand sensi mean.
Now, my end's coming down.
Ngoku is pelo sam siyeza.
Look, you don't hear much of Billy Graham, you don't hear much of Oral Roberts. I see my meeting shattering.
Kangela anisefa kakhulu ngo Billy Graham, anisefa kakhulu ngo Oral Roberts. Ngiyazibona inkonzo zami zisiba mfiliba.
What's the matter? We are at the end of another age.
Yintoni undonakele? Sisekupheleni, sesinye isigaba.
How did Billy Sunday come in? And then?
Wangena njani uBilly Sunday nabanye abo?
They come in just after the great Moody revival.
Wangena kanye emva kwemvuselelo enkulu ka Moody.
When did Moody come in? Just after Knox revival.
Wangena nini uMoody kanye emva kwemvuselelo ka Knox?
When did Knox come in? Just after Finney's revival.
Wangena nini uKnox kanye emva kwemvuselelo ka Finney?
Finney after Calvin, Calvin after Wesley, and Wesley after Luther.
UFinney emva kwa Calvin, Calvin emva ngoko Wesley, no Wesley emva kwa Luther.
On down through the ages come.
Yehla isiza njalo kuso sonke isigaba.
As soon as one revival's over, God raises up another and throws more light, just keeps moving. Like that.
Nje ukuba iphela enye imvuselelo uThixo avelisa enye wakhupha ukukhanya okuthe chatha ihlala iqhubeka ngolo hlobo.
Now, we're at the end of this time.
Ngoku sisekupheleni kweli xesha.
Each man has looked at the end of his junction for the coming of Christ.
Indoda nganye ijonge ekupheleni kokujika kwayo ukuza kukaKristu.
But they had a lot to look forward to, the returning of the Jews, flying saucers in the skies, all the things that we see today.
Kodwa kuninzi ababemeloku kulindela. Ukubuyela kwamaJuda izikhanyiso esesibhakabhakeni ezingaziwayo zonke izinto esizibonayo namhlanje.
But we are at the end. We are here now.
Kodwa sisekupheleni, silapha ngoku.
They know the church was the seed power that would work in the church the same works of Christ.
Babesazi ukuba ibandla limelwe kukwamkela amandla ayakusebenza ebandleni kwa imisebenzi kaKristu.
Because as the shadow becomes deeper and deeper and reflects more.
Ngokuba njengokuba isithunzi sisiyasi sibanzulu ngokuba nzulu siyasi bonakalalisa ngakumbi.
You take a shade, farther away from the shade, the least reflection you get out of the shade.
Thabatha umthunzi, xa umgama kunomthunzi, sincinane isibonakaliso somthunzi osibonayo.
After a while, the shade gets closer and closer to the tree, and the shade is the same thing.
Emva komzuzwana umthunzi uya usondela ngokusondela ude umthi nomthunzi ube into enye.
Now the Spirit of God has worked under justification under Luther.
Ngoku umoya kaThixo usebenze phansi kogwebelo phansi koLuther.
Sanctification under Wesley, the baptism of the Holy Ghost under Pentecost.
Ungcwaliso phansi kowesley ubhaptizo lukamoya ingcwele phansi kobupentecosta.
And here it is in the last day performing and doing the very same things that it did when it was in Christ.
Nanku ke ngomhla wokugqibela usebenza imisebenzi eminye nale wayenzayo ngethuba okuKristu.
What is it? The church in Christ has become one.
Yintoni na ibandla noKristu libe into enye.
And as soon as they connect together that last link, she'll go through the sky shouting.
Nje kuba badibane kunye ikhonto lokugqibela. Liyakutanda isibhakabhaka likhwaza.
Up will come Wesley, Luther, all the rest of them back. in those days there.
Uyakunyuka uWesley Luther nabo bonke abanye bala mihla yakudala.
He that first will be last, he that last will be first, and there will come the resurrection.
Oqala uyakuba ngokugqibela, oqhibela abe ngokuqala, lube khoke uvuko.
We're at the end time.
Sisekupheleni kwexesha.
Listen. That's what the Holy Ghost does.
Pula pula, nanzo into yenziwa ngumoya oyingcwele.
The Holy Ghost by justification. See just a light shadow of it.
Umoya oyingcwele ngokwebelo, yabona? Sisithunje nje esiceke-ceke sawo.
The Holy Ghost by sanctification. A little deeper shadow of it.
Umoya oyingcwele ngongcwaliso, sisithunzi esinobunzulu obuthechatha sawo.
The Holy Ghost by the baptism of it. A deeper shadow.
Umoya oyingcwele ngobhaptizo lwawo, sisithunzi esinzulu ngokungaphezulu.
Now the Holy Ghost by the restoration of its very person being in here. Forming signs and wonders like it did at the beginning.
Ngokumoya oyingcwele ngokubuyiselwa kobuntu bawo bulapha usenza imiqondiso nezimanga njengoba yazenzayo ekuqaleni.
Don't call me holy roller anyhow. You might as well get started now.
Usuko, uza kundibiza ngokwandi umqangeleko ongcwele nakanjani na usenokuqala ngoku.
Listen, brothers. Listen to this.
Phulaphulani bazalwana. Phulaphulani oku.
All tables are full of vomit. There's no clean place.
Zonke izithebe zizele ngumhlanzo. Akukho ndawo icocekileyo.
Who shall he teach knowledge? Whom shall he make known understand doctrine?
Uya kuyala bani na ukuba azi aqondise bani na imfundiso.
Them that are weaned from the milk and drawn from the breast.
Abalunyulweyo emasini, abancothulweyo ebeleni.
Not little babies, Presbyterian babies, Methodist babies, Pentecostal babies. Lutheran babies, Nazarene babies.
Hayi insana izincinane, insana zama Presbyterian, insana zama Wesley, insana zaba kwaMoya, insana zama Luther, insana zama Nazarene.
He wants somebody willing to get away from the breast and eat some strong meat.
Ufuna umuntu othanda ukumkama beleni azokudla inyama iqinileyo.
Here come.
Nansi ke isiza.
For precept must be upon precept. Upon precept, line upon line upon line. Here a little and there a little.
Kuba umthetho uza phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, ummiselo. Phezu kommiselo, intwana apha, intwana phaya.
For with stammering lips and other tongues will I speak to the people.
Inene uyakuthetha ngentetho ethindithana ngalulumbi kwaba bantu.
To whom he said, this is the rest wherein ye may cause the weary to rest.
Watshoyo kubo ukuthi nansi indawo yokuphumla, phumzane abatyhafileyo.
And this is the refreshing, yet they would not hear.
Nansi indawo yokunyamnyeka, basuka abavuma.
The Holy Spirit, if that isn't just the way it come on the day of Pentecost.
Umoya oyingcwele. Ukuba okwayishiyo indlela awezangayo ngomhla wePentecoste.
Prophesied 712 years before it come.
Oh, uprofetwe kumakhulu asixhenxa neshumi lesibini leminyaka phambi kokuba uze.
Here it is on the day of Pentecost come just exactly.
Nangu usiza ngomhla wePentecoste wenza ngokuchanekileyo ngolo hlobo.
Somebody said keeping a Sabbath day.
Omnye umuntu wathi kukugcina umhla weSabatha.
I'm not rejecting or making light of anybody's church or religion.
And ali mhlawumbe ndithathe lula nenkonzo kabani na okanye unqulo.
But said the Sabbath day, the Sabbath of God was a rest day.
Kodwa wathi umhla weSabatha, iSabatha kaThixo ilusuku lokuphumla.
Here's the rest day.
Nalo usuku lokuphumla.
This is the rest, he said, that you cause the weary to rest.
Naku kuphumla, watsho, ukuze nenze abadiniweyo baphumle.
This is it. Amen.
Naku. Amen.
It'll be precept upon precept. Line upon line. There's the rest.
Kuyakuba ngumthetho phezu komthetho. Ummiselo phezu kommiselo. Naku kuphumla.
What is the Holy Ghost?
The rest.
Hallelujah. Oh.
Yintoni umoya oyingcwele? Luphumlo. Oh.
Come unto me all ye that labor and are heavy laden. And I will give you rest.
Izani kumnonke ninani bolalekayo nisindo yangu mthwalo thandi yaku ninika kuphumla.
What is he?
Uyintoni yena?
The one that comes in you gives you peace, your sign, your comforter, comforted, at rest, sealed.
Ngulowo ungenayo kuwe akunike uxolo, umqondiso wakho, umthetheleli wakho, uthuthuzelwe ekuphumlweni, utywiniwe.
It's a sign the world knows something's happened to you.
Uziva njani ungumqondiso ihlabathi linento eliyaziyo enzekileyo kuwe.
What is it? It's a comforter.
Uyintoni ngumthetheleli.
What is it? A seal. You're at rest.
Uyintoni ulitywina usekuphumuleni.
You have it's your advocate.
Unaye ungummeli.
If you something happens to you, there's something you got to make an advocate for you right quick. See? Making intercession.
Ukuba wena kukho into ethile enzekayo kuwe kukho into ethile phaya eyakwenzela intethelelo ngokukhawuleza yabona ukwenzela intethelelo.
It's the Spirit of God living in the church prophesied exactly what it would be when it come. It would be a everlasting eternal rest.
Umoya kaThixo ophila ebandleni waprofetwa ngokuchanekileyo kanye ukuba uya kuba into naku fika uya kuba lolungapheliyo uphumulo lona phakade.
God made the world. Hebrews the 4th chapter. God made the world and rested on the 7th day. That's right.
UThixo walenza ihlabathi kumaHebrew sahluko sesine. UThixo walenza ihlabathi waze waphumula ngomhla wesixhenxe. Injalo lonto.
They come back around. He gave that to the Jews for a covenant for a certain amount of time. That's right.
Ngomhla wesibhozo obuyela kanye kwasekuqaleni phansi lo wawunika amaJuda ukuze ibe ngumqondiso esenzela isigaba esithile sexesha. Injalo lonto.
But they go and rest one day, go back to the first day of the week, start over again new. Start over.
Kodwa bayahamba bayokuphumla imini enye babuyele ngosuku lokuqala lweveki baqalise ekuqaleni kwakhona ngokutsha baqalise.
That is the rest that God spoke of.
Asikuko oko kuphumla wayithetha ngako uThixo.
When God made the world in 6 days, when he went to rest, he rested from then on.
Amen.
Right.
Wathi uThixo akwenza ihlabathi ngensuku ezintandathu wathi akuya kuphumla. Waphumla kususela ngoko kuya phambili. Injalo lonto.
That settled it. He didn't come back on the 8th day and start again.
Iphelele apho akazange abuye kwakhona ngomhla wesibhozo wazokuqalisa kwakhona.
It was only a shadow.
Yayisisithunzi nje kuphela.
Now, that was a type like the moon to the sun.
Ngoku lonto yayingumzekelo njengenyanga kwilanga.
But when the sun comes up, we don't need the moon no more.
Kodwa lithi ilanga lakuphuma asisayiswele nganto inyanga kwakhona.
Now, notice this. On Revelation 11, the woman with the moon under her feet and the sun at her head.
Ngoku qaphela oku oh kwisithilelo sahlose shumelinani. Umfazi onenyanga phansi kwenyawo zakhe nelanga entlokweni yakhe.
Oh, we could go through the Bible from lead to lead and show you. See?
Oh, singangena kuyo yonke iBhayibhile ukusukela esicikweni kuya esicikweni sinibonise. Yabona?
But what is it?
Kodwa yayintoni leyo?
When the Bible said in Hebrews the 4th chapter, if Jesus would have given them a rest day, he would have afterwards have spoke of it. He would have spoke of a rest day.
Ngethi iBhayibhile kumaHebrew sahluko sesine yathi ukuba uYesu wayebanikile umhla ophumulo ngebengabuyanga kamva athethe ngawo. Ngewathetha ngemini yokuphumla.
What day did he speak about rest?
Uphi lo mhla wayethetha ngawo uphumulo?
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11th chapter, 22nd verse.
Yizani kum nonke ninanibolalekayo nisindwa ngumthwalo. Ndandiya kuninika ukuphumla. Matthew isahluko seshumela nanye. Ivesi yamashumi abina nesibini.
Then we find that when we come to him.
Khangela. Ngoko. Sikufumana sakuza kuye oko.
For he, said Hebrews 4, that has entered into Jesus' rest, has ceased from his worldly works as God did from his when he made the world, to never return to it again.
Kuba lo achilo maHebrew sahluko sesine. Lo ungenileyo ekuphumuleni kukaYesu uphumule kwimisebenzi yakhe yasemhlabeni njengokuba wenzayo uThixo kweyakhe wathi akwenza ihlabathi akaphinda abuyele kwakuloo nto kwakhona.
How long are you sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption?
Ixesha lingakanani? Lixesha lingakanani utywine ngomoya oyingcwele kude kube yimini yakho entlawulelo?
There's that rest.
Hallelujah.
Comfort, advocate, seal, deliver.
Nalo ke olo phumlo ukuzola ummeli itywina umkhululi. Oh,
I get kind of excited. I get kind of blessed.
Ngisiva ndibuvuseleleka okanye ndisiva ndibusikeleleka.
Oh, is it promised for us, Brother Branham? Is it proven by the Bible?
Oh, ingaba uthenjiswe ukuthi mzwana uBranham ingaba uqondakalalisiwe iBhayibhile?
All right, let's go to Joel. Find out what Joel said about it.
Kulungile masiye kuyoweli. Sifumanise oko uyoweli wakuthethayo ngawo.
How thankful I am for the blessed word of God. Do you love it?
Indlela inombulelo ngayo ngelizwi likaThixo lisikelelekileyo. Niyalithanda?
I think that if it wasn't for the word, I don't know where we'd stand.
Ndicinga ukuba bekungekho ngenxa yelizwi, andazi ukuba besiya kumaphi na.
All right. We're Joel now. We're going to Joel, the second chapter of Joel. And we're going to start at the 28th verse.
Kulungile. Sikuyoweli ngoku. Siya kuyoweli sahluko sesibini sika Yoweli. Siza kuqalisa ngomqolo wamashumi abini anesibhozo.
Joel 2:28. 800 years before the coming of Christ. The prophet in the spirit. Now listen.
Uyo weli sahlose sibini verse amashumi nanesibozo. Kuma kukhulu sibozo eminyaka phambi kokuza kuka Kristu, umprofete kumoya ngokuphulaphula.
And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh.
Kuya kuthi emveni kokubanjalo ndithulule umoya wam phezu kwenyama yonke.
Your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream dreams and your young man shall see visions.
Baprofete unyana benu nentombi zenu, amadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha, amadoda nayo abone imibono.
And also upon my servants and upon my handmaids will I pour out in these days. Pour out in those days my spirit.
Kwana phezu kwabakhonzi naphezu kwabakhonzazana bam, ndomthulula umoya wami ngalomihla, ndomthulula umoya wami ngalomihla.
And I will show wonders in the heavens above and in the earth, blood, fire, and pillars of smoke.
Ndiyakwenza izimanga izulwini nasehlabathini, igazi nomlilo nemiqulu yomsi.
The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord shall come.
Ilanga liyakusuka libe mnyama nenyanga ibe ligazi phambi kokuba ifike imini kaYehova leyo inkulu yoyikekayo.
And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered.
Bathi bonke abasuku babelinqula igama likaYehova basinde.
What? Joy.
Leyo ke yi, oh, intoni uyoweli.
Did you notice in Acts 2, Peter took up the same verse?
Niqaphele, kwizenzo sahlukuza sibini, uPetros wathabatha kwale verse inye.
Said, ye man of Israel, hear my words. These are not drunk. This seal comforted.
Amen.
Peculiar, marked people.
Wathi madoda akwaSirayeli wavena amazwi am aba banxilile abatyiniweyo bathuthuzelwa abaqhelekanga bangabantu abaphawulweyo.
They are not drunk as you suppose. Acts 2. Seeing that this is the third hour of the day.
Abanxilile njengokuba nicinga izenzo sahluko sesibini.
But this is that which is spoke of by Joel the prophet, saying it shall come to pass in the last days that I'll pour out my spirit upon all flesh.
Kodwa oku koko kwathethwayo ngoyiwela umprofeti esithi kuyakuthi ngemihla yokugqibela ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama.
What is it? What is the Holy Ghost?
Yintoni leyo? Yintoni umoya oyingcwele?
All right. Now, let's notice again. Promise to the believers. That's what it is.
Kulungi, ngoku masiqaphele kwakhona, uthenjiswe kumakholwa, nanso into oyiyo.
Now, this Holy Ghost, we find out what it is. Just a minute.
Ngoku lo moya oyingcwele sifumanisa ukuba uyintoni na, umzuzu nje.
Who is it promised to believers?
Ingaba uthenjiswe kubani na, kumakholwa.
Now, let's go to Luke 24, chapter of Luke. Listen what Jesus said in his last words. Before he left the earth.
Ngoku masiye kuluka isahluko samashumabiana nesine sikaluka. Phulaphula oko uYesu akuthethayo kumazwi wakhe okugqibela phambi kokuba lishiye ihlabathi.
Luke, the 24th chapter.
Uluka isahluko samashumabiana nesine.
You have taken this down now. You can mark it down and study it tomorrow when you have more time.
Ninake nikuthola-thola oku ngoku. Ningaphawula apho phansi nize nikufundisise ngomso xa nethuba elihle chatha.
Now, Luke 24:49. Listen to Jesus speaking.
Ngoku uLuka isahluko samashumi nesine ivesi yamashumi amane thoba phulaphula uYesu ethetha.
At the end, when he was ascending up into glory, the ascension, here's the words he said to his disciples.
Ekupheleni ngethuba wayenyukela ekuqaqaulini unyuko nanga amazwi awathethayo kwadisipile bakhe.
Behold, I send the promise of my Father.
Ndithumela idinga likabawo kuni.
What promise?
Eliphi idinga?
The seal. The sign. The comforter, and all these things that I've spoke of, times thousands more.
Ikwina, umqondiso, umtheteleli, nazo zonke izinto ndithethe ngazo, ngokuphindwe ngamawaka ngokungaphezulu.
I send the promise of my Father upon you.
Ndithumela idinga likabawo wam kuni.
What promise?
Eliphi idinga?
The one that Isaiah said would come. With stammer lips and other tongues I speak to this people, I'll send that rest upon you.
Eli Isaya wathi lizakuza. Uyakuthetha ngentetho ethinthana ngolwimi lumbi kwabantu. Ndiyakukuthetha. thumela phezu kwenu oko kuphumla.
I'll send what Joel spoke of, and it shall come to pass the last day, saith God, I'll pour out my spirit upon you.
Ndiyakuthumela oko uyoweni wathetha ngako ukuba kuyakuthi ngemihla yokugqibela utsho uThixo ndiwuthule umoya wam phezu kwenu.
Oh, I'll send to you and make all nations, all people beginning from Jerusalem, I'll bring in the seed of Abraham under this covenant.
Oh, ndiyakuthumela kuni ndenze zonke izizwe bonke abantu kuqala eYerusalem. Ndiyakuyingenisa imbewu kaAbraham phantsi kwalo mnqophiso.
I'll seal away every one of them.
Ndiyakubatywina bonke ngabanye.
I'll pour out my spirit.
Yabona, ndiyakuthumela umoya wam.
I'll send the promise of my father upon you, but tarry ye, means wait, in the city of Jerusalem until you're endued with power from on high.
Ndiyakuthumela idinga likaBawo kuni, kodwa lindani. Kuthetha ukuthi lindani kwisixeko iYerusalem nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni.
What is the Holy Ghost then? Power. From on high.
Yintoni umoya ongcwele ngoko? Ngamandla aphuma enyangweni.
Not power from the bishop. Not power from the church. But power from on high.
Hayi amandla avela kubishop. Hayi amandla avela enkonzweni. Kodwa amandla aphuma enyangweni.
How did that power come? By joining church?
Eza njani lo mandla? Ngokuthi ujoine inkonzo.
I challenge you to say that that's right.
Ndiyanimema ukuba nenze oko. Nithi inyaniso leyo.
By joining a church, shake a hand with the preacher? No, sir.
Ngokuba ujoine inkonzo, ubambane isandla nomshumayeli? Hayi mhlekazi.
Now, do you Catholic, sticking out your tongue and taking the first communion? No, sir.
Ngoku ukuni makatolika, kukuthi gqi ulwimi lwakho uthabathe umthendelo kokuqala. Hayi mhlekazi.
How did it come? Power from on high.
Eza njani ke wona amandla aphuma enyangweni?
Let's read a little farther.
Masifunde sibhekele phambilana.
Let's go to Acts 1:8.
Masiye kwizenzo sahluko sokuqala verse yesibhozo.
They're assembling together now.
Bayahlanganisana ngoku.
Now they were speaking of Jesus here when they were assembled together, and it ordained another to take the Judas's place.
Ngoku babethetha ngoYesu apha xa babehlanganisene. Sebemisele omnye ukuba athabathe indawo kaYuda.
Acts 1:8. But ye shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you.
Izenzo sahluko sokuqala ivesi yesibhozo. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya ongcwele uhlile phezu kwenu.
What? You become the member of the Branham Tabernacle, no?
Intoni? Nibe ngamalungu omnquba kaBranham? Hayi.
You become the member of the Methodist Church, the Catholic Church, the Presbyterian, not so in the Bible.
Nibe ngamalungu enkonzo yaseWisile, inkonzo yamaKatolika, amaPresbyteri, akunjalo eBhayibhileni.
That's man-made doctrine.
Imfundiso yenziwe ngabantu leyo.
But you shall receive power after you have become a preacher. No, sir.
Koko niyakwamkela amandla emva kokuba nibe ngabashumayeli. Hayi mhlekazi.
You shall receive power after you get your Bachelor of Art. No, sir.
Niyakwamkela amandla ekubeni nithena nesidanga seBachelor of Art. Hayi mhlekazi.
You shall become power after you get your DD. No, sir.
Niyakwa amandla yakufika emva kweDD. Hayi mhlekazi.
You shall receive power after you're baptized in water. No, sir.
Niyakwamkela amandla emva kokuba nibhaptizwe emanzini. Hayi mhlekazi.
You shall receive power after you have taken the first communion. No, sir.
Niyakwamkela amandla emva kokuba nithabathe umthendelo wokuqala. Hayi mhlekazi.
See, that's all man-made stuff.
Yabona, yinto eyenziwe ngabantu yonke leyo.
Listen what the Bible said, what Jesus said.
Phulaphula ukuba yathini na iBhayibhile, into eyathethwa nguYesu.
You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you.
Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya ongcwele uhlile phezu kwenu.
What is the Holy Ghost? The power.
Yintoni umoya ongcwele? Ngamandla.
Then, after this, you shall be witnesses.
Ukuze emva koku nibe ngamangqina.
Just you 12. You witness at Jerusalem.
Nina nilishumele nesibini kuphela. Niyakuba ngamangqina eJerusalem.
You shall be witnesses to me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost parts of the earth.
Niyakuba ngamangqina am kokubini eJerusalem, nakwela kwaYuda, eSamaria, kude kusena sekupheleni komhlaba.
Which has never been reached yet.
Apho ungekafikelela okwangoku.
When you spoke in these things, when he spoke of these things, while they beheld him, he was taken up in the cloud and received out of their sight.
Wathi akuzithetha izinto, akuba izithethile izinto, bakubona ukuba bamkhangele, wenyusa wasiwa phezulu, laza ilifu lamamkela, waya kusithela kubo.
Now, turn right across the page. What these prophecies come to pass.
Ngoku tyhila kanye ngapha kwephepha, zikhangele ezi profeto zisenzeka.
And when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
Uthi wakubona ukuba umhla wePentecost uzalisekile. And
all of a sudden the pastor came in and got off the line there, didn't he?
Was the
All of a sudden the priest come on the altar.
Mm-hmm.
And suddenly there came a sound. Not just a make-believe, it was there. A sound. A minister was approaching the door. The priest had the communion coming out of the holy place. No,
nothing
like that. There came a sound from heaven. Not the rustling of the feet. There came a sound from heaven as a rushing mighty wind.
Kwafika isandi siphuma ezulwini sinjengo moya ovuthuza ngamandla.
Oh my.
Oh bet.
And it filled all the house where they were sitting.
Sawa kuyo yonke indlwaba behleli kuyo.
What is the Holy Ghost?
Intoni moya ingcwele.
Here's where they get power.
Nako apho bafumana khona amandla.
Here's where they're supposed to wait. Here's what happened when they did it.
Nako apho bemelwe ukulinda khona.
All prophesied from Genesis, right on up. From Abraham, right on through, it would come and how it would come and the results would come.
Konke kwakuprofetiwe kususela kuGenesis, ukunyuka, ukusuka kuAbraham ukuza, ukuba uyakuza, nokuba uyakuza kanjani na neziphumo eziyakuza.
What is it? Promise to the church, to believers.
Uyintoni lidinga kuibandla, kumakholwa.
And filled all the house where they were set.
Wayizalisa indlu abehleli kuyo.
And there appeared unto them cloven tongues like a fire, and it set upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now we're
going to
get on that Friday night. We leave that right there. How is it? It's a promise to the church. Absolutely a promise.
All right. Now
we go to find out after they were filled. They were sealed until how long? How many has got the Holy Ghost? I see your hand.
There's
more with the Holy Ghost than
it
is without. We want you to be one of us, brother, sister. When you understand what it is the Spirit of God dwelling in you to do the works of God. When God ever sent any of his Spirit into any of his servants, any of his prophets, any of his teachers, any of his apostles, they were always rejected of the world. They were considered crazy in every age there was. Even when Paul stood before Agrippa, he said, in the way that's called heresy, what is heresy? Crazy.
Nangoku Paulus wayemi phambi kwaAgrippa, wathi ngendlela ekuthiwa yengena ngqondo, yintoni ungabina ngqondo, impambano.
In the way that they call crazy, a bunch of nuts. That's the way I worship the God of our Father.
Ngendlela ekuthiwa yengena ngqondo, iqhela leziba imortis, yiloo ndlela endimnqula ngayo uThixo bawo.
I'm so glad that I can say I'm one of them. That's right.
Ndiyavuya kakhulu kuba ndithi ndingomnye wabo, ewe mhlekazi.
I'm so glad I can say I'm one of them. Now, after this Holy Ghost fell upon them, it made them so much sweethearts until everything was in common. Is that right?
My,
what a fellowship.
Oh,
we sing that song sometimes. Oh, what fellowship, oh, what joy divine. That's it.
Siyalucula elo culo ngamanye amaxesha. Oh, obunjani budlelane. Oh, lolunjani uvuyolungcwele. Lulo olo.
They didn't care whether the The sunshine or didn't.
Babengakhathali nokuba ilanga liyakhanyana okanye alikhanyi.
They didn't ask for a flower bed of ease.
Abazange bacela umandla wentyatyambo zokulala.
Now, I received the Holy Ghost, says some people to me, Mr. Rand, if you will guarantee me that I'll be a millionaire.
Ngoku ndiyakwamkela umoya oyingcwele. Bathu abantu abathile kum, mnumzana uBrenham. Uba uya undiqinisekisa ukuba ndiyakuba ngusozigidi.
If you will guarantee me I'll find oil wells and find gold mines and
ukuba uya undiqinisekisa ukuba ndiyakufumana amaqula eoli ukuba ndiyakufumana imigodi yegolide ukuba ndi
See, people teach that and they teach a lie.
Yabona abantu bayifundisa loo nto babeke bafundisa ubuxoki.
God has not promised those things.
UThixo akathembisanga ngezo zinto.
A man who ever receives the Holy Ghost don't care whether he begs for bread or not.
Ukuba umuntu uthe wamamkela umoya oyingcwele akakhathali noba uyasingqibela na isonka sakhe okanye hayi.
Doesn't make any difference to him. He's a heaven-bound creature.
Ayenzi mahluko kuye loo nto. Usidalwa esingise ezulwini.
He's got no ties here at all.
Akangeke, akanamaqhina angawo lapha ngokupheleleyo. Njalo loo nto.
He don't care, let come, let go, what may.
Akakhathali makwenzeke makumke nokuba yintoni na.
Let him criticize, make fun, lose your prestige. Why do you care? And on your road to glory. Hallelujah.
Bangagxeka bahlekise. Ulahlekelwe ludumo lwakho ukhathala intoni usendleleni yakho esinga ebuqaqawulini. Hallelujah.
Your eyes are set on Christ and you're on your own. Amen. You don't care what the world says.
Amehlo akho amilisele kuKristu kwaye uyahamba awukhathali noba lithini na ihlabathi.
That's what the Holy Ghost is.
Nantso into ayiyo umoya oyingcwele.
It's a power. Hallelujah. It's a seal. It's a comforter. It's an advocate. It's a sign. Oh my.
Ungamandla ulityina ungumthetheleli ungummeli uluphawu. Oh, bed.
It's the assurance that God has received you.
Usisiqinisekiso sokuba uThixo ukwamkela.
How much time have I taken?
Lingakanani ixesha endilithathileyo.
I've got just 8 more minutes. All right.
Ndinemizuzu nje esibhozo esaseleyo. Kulungile.
I got a lot of scriptures here. I don't guess I can get them in, but we'll try our best.
Mandi ndinezibhalo ezininzi apha andiqondi ukuba ndingazifaka kodwa siza kuzama ngokosinako.
Now, after a man has been filled with the Holy Ghost, is it possible that persecutions and things would cause him to have to come back and
Ngoku emva kokuba umuntu ezaliswe ngumoya oyincwele ingaba ungenzeka kuba kubekho intshutshiso nezinto eziya kumbanga kuba abuyele emva
Now he ain't gonna lose. He's still a son of God. He'll always be.
Ngoku akasayi kulahlekelwa usenguye unyana kaThixo uyakuhlala enguye.
Because you're sealed how long?
Ngokuba utywine ixesha elingakanani?
That's right. That's what the Bible says.
Injalo into eyathethwa iBhayibheli.
Now, as the disciples had been beaten, they had been mocked, made fun of and everything, they thought it's time to go back together a little while.
Ngoku emva kokuba badisipile babebethiwe, babephoxiwe kwahlekiswa ngabo na yonke enye into, babecinga ukuba lixesha lokuba babuyele emva komzuzwana.
Let's turn over to Acts the 4th chapter and see one day what happened.
Masikile kuzenze sahluko sesine. Sibone kuba bathi kwenzeka ntoni na.
Now this is to you people who already got it.
Ngoku okuza kuni bantu selene nawo.
Acts the 4th chapter.
Izenzo isahluko sesine.
Now, Peter and John had been beaten, put in prison for healing, having healing service out the gate of the church.
Ngoku uPetros noYohane babebethiwe bafakwa entolongweni. Ngenxa yempiliso, ngenxa yokubamba inkonzo yempiliso phaya ngaphandle kwisango lecawe.
Somebody knows that.
Bangaphi abayaziyo loo nto.
This man lay in there kind of lame in his feet. He couldn't walk. Been that way for 40 years.
Kwakho indoda eyayingqenqe apho isisikhwala ezinyaweni zayo isithuba samashumi amane eminyaka.
And Peter passed through and he said, held out his cup to get something to put in his cup for food.
Yathi ke yayiphakamisa indebe yayo kuze kufakwe into kwindebe yayo isenzela ukudla.
And Peter showed that he was a Holy Ghost filled preacher. He didn't have any money.
UPetros wabonisa ukuba wayengumshumayeli ozaliswe ngumoya oyingcwele wayengenayo kwamali.
He said, silver and gold have I none.
What? He called and silver and nayo.
He wasn't caring about that.
Yabona, wayengakhathali ilonto.
But he was a heaven-bound creature.
Kodwa wayesidalwa esingise ezulwini.
Oh, how I wish we had time to lay in that a little while for everything.
Oh, indlela endinqwena ngayo kuba sibe besinexesha lokuhlala kancinane apho, yabona.
He was heaven-bound.
Wayesingise ezulwini.
He was comforted. He had the spirit, he had the power.
Wayethuthuzelekile wayenawo umoya wayenawo amandla.
He walked on and said, silver and gold have I none, but such as I have I'll give you.
Wahamba wathi gold and silver nayo kodwa oko ndinako ndikunika kona.
No doubt the man said, what you got, sir?
Kongathandabuzekiyo laa ndoda yathi unantoni mhlekazi.
I got faith.
Ndinokholo.
I've got something in my heart that started About 10 days ago.
I was in the
upper room up there, and all of a sudden, all the promises that God had made.
I've walked
with Jesus Christ for 3.5 years.
I fished with him,
outfitted in the fish. I've done these different things.
Ndaloba kunye naye, ndaye kulobeni inhlanzi, ndazenza zonke izinto
ezahlukileyo. And I've seen heal the sick.
Kwaye ndambona ephilisa abagulayo.
He kept telling me, the Father's in me, but when I leave, he'll come in you.
Nda wayehlele ndixelela, uba ukum, kodwa ndakuba ndimkile, uya kungena kuni.
So I couldn't understand that, but he said, I don't expect you to understand it.
Ngoko ndaringayiqondi loo nto, kodwa ke wathi, ngoku andinilindelanga ukuba.
You don't understand these things, you just get them.
As kondo ezinto ziyafunywana nje.
I don't understand it yet.
Andikayi kondi nam.
And don't tell me you do because you don't.
Uzeke ungangixelela ukuba uyayiqonda ngokuba awenzi njalo.
God, I can't understand it, I can't explain it, but the only thing I know, I got it.
Yabona ngoku andinako ukuyiqonda, andinako ukuyicacisa, kodwa inye into endiyaziyo ndinawo.
What was you say that's not scientifically? Oh, sure it is.
Keke uthi awukho ngokwenzululwazi, oh ngokuqinisekileyo unjalo.
Look at that light. When Benjamin Franklin caught it, he said, I got it. He didn't know what he had, but he had it.
Kangela umbani. Watu Benjamin Franklin naku ubamba. Wati, ndifumene. Waengas, wai ndio nale ayifumene. Kwatu ayifumene.
Now I want somebody to tell me tonight what electricity is.
Kwa ndifuna umdotile ngokuhlanje. I can't tell you wai ndio umbani.
They don't know yet what it is, but we got it. Amen.
That's right. Amen.
There's no man knows what electricity is.
They can
harness it, make it light, make it burn, make it act.
But it's
generated by generators, two pieces running together like that. It produces that, and that's all they know.
Uversa si generator makamambina baleka kunye holoshob. Aversa londo ilondo kupela bayaziyo.
It'll give light. It's got power in it.
And
that's like the Spirit of God. When you get one piece is you and the other piece is God and get them round around together like that, it'll do something for you. That's right.
It'll
give light, it'll give power. You don't know what it is, and never will know what it is, but you know when you got it. That's one thing, sure.
I was going to now, and I was going to now, God, we ask God now, you don't have to pay like
this. It's fine, it's yours. It's the assurance.
Amen.
Why ungo wako usisiqiniseko kunjalo.
What does that light show? There's assurance that is a light.
Kubonisa ntono kuyakukhanya, naso siqiniseko sikukukhanya.
Now, notice this. Now, you don't know what it is.
Ngoku qaphela oku, ngoku awazi ukuba uyintoni na.
But these fellows said, well, they said one thing they know. We know that they're ignorant.
Kodwa aba bafo bathi ulungile. Babethetha into enye babeyazi. Siyazi ukuba abafundanga.
The more nuts you see, like the little German said he was, see?
Ezinye zeziyiba imorkisi, uyabona? Njengokuba umjamani omncinane wathi wayesiso, uyabona?
That they're ignorant and unlearned. But they've been with that fisherman, that carpenter down there called Jesus.
Wathi babengabanga zinto bengafundanga kodwa babekhe bakunye naye lo mlobi lamchweli uphaya ezantsi ubizwa ngokuba nguYesu.
Now I pray because you're doing the same things he does.
Ndiyanixelela ngokuba benza kwa izinto ezinye nazenzayo.
That's what the Holy Ghost is. It's Jesus then an ignorant fisherman, a carpenter, or whatever, ignorant preacher, whatever it is.
Uyiloo nto umoya ongcwele unguYesu engaphakathi kumlobi ongazinto umchweli okanye nantoni na umshumayeli ongazinto nokuba yintoni na.
It's a man that wants to be eager to the things of the world, and that's why Jesus come into him, the Spirit of God, the seal, the comforter.
Kumdo funa kungabina lwazi kwizinto zehlabathi, avumele uYesu angene kuye, umoya kaThixo itywina, umthethelele.
He don't care about prestige. All thing he wants is God.
Akakhathali ngaludumo. Inye into ayifunayo nguThixo.
When God was setting in order, he said, all you Levites, I've called you out and made you priests.
Wathi uThixo xa wayebeke ngolungelelwano, wathi, nonke ninabalevi.
And all your brethren, the 12 tribes, and the other 11 tribes, will pay you a tithing.
Nani nonke bazalwane abanye izizwe ezilishumi lesibini ne ezinye izizwe ezilishumi elinanye xhebe ziyakunihlawula isishumi.
When you get a nine bushel of apples, pour one bushel to the Levite.
Xa uthe wafumana izitya ezilithoba zamaapile uze ugalele sibe sinye kumlevi.
When you run your sheep to the hall here, pick up the 10th sheep.
Xa uqhuba izimvu zakho ziphumela apha eholweni. Uze uthabathe imvu yeshumi.
I don't care if it's a little one or a big one, fat one or a poor one. That belongs to the Levites.
And katal no baili takanena okanye nkulu, echebile okanye bikileyo, leyo iye umlevi.
Now, Levites, when you get all this, then you tithe two to the Lord.
Ngoku balevi, na kufumana konke oku, nize nani nikupe isishumi nani, siye nkosini.
You make the wave offerings, the heave offerings, the different offerings, you tithe to the Lord.
Nize nenze umnikelo wezikwebu, umnikelo wezifuno, inti teza shukeneyo ze minikelo, nikupe isishumi nkosini.
Said Moses, for your part, I am yours.
What Moses, esako isabelo, ndim esako, oh betu.
He said, I'm your satisfying potion.
What in disabelo sako esanel sayo?
That's what the Holy Ghost is to the church today.
Answer into a yomoing where we banch and I'm sanje.
Silver and gold have I none, but I have a satisfying potion. Hallelujah.
He called it in a silver and denial, quote and denial, isabelo esanel sayo. Hallelujah.
Education, I can't really read this book, but I got a satisfying potion. That's good.
Infundo kunzimano kwandi fundo le ngwadi.
Doctor's degree, I don't have any. PhDs or LDs or nothing else.
Is tanga sobu kikandi naso? I PhD o kanye LD o kanye nandona yenye.
But there's one thing I have, a satisfying potion.
Kodwa inye into endinayo, isabelo esanelisayo.
That's the part I want.
Nanzo yonandao ndifunayo.
That's the part God wants you to have.
Nanzo yonandao uthixo afuna kuba ube nayo.
Throw the rest of these old things away, all the prestige and everything else, and walk out and get God's satisfying potion.
Zilahle zonke ezinye ezinto ezidala, lonke udumo nayo yonke enye.
Because what you've got of this earth, you'll leave here when you leave. But if you've got that satisfying potion, it'll take you up. Just this curtain.
We're always
taking out insurance to give the undertaker.
Sisoloko sithabatha insurance namhlanje ukuze sinike umncwabi.
Let's get God's satisfying potion and get the uptaker instead of the undertaker.
Masifune isabelo sanelisayo sikaThixo size sisinike umvusi endaweni yomncwabi.
No, they both work.
Yazi yasebenza zombini.
Now let's see. Being let go, they went to their own company.
Ngoku masibone. Bakukhululwa baya kwabanye babo.
Not back to the priest.
Hayo kubuyela kubabingeleli.
See, that showed they had it.
Yabona, londo yayibonisa kuba babe nawo.
They wasn't going back to that old cold formal thing again. No.
Babengabuyeli kokudala ukubandayo kwento yesithethe kwakhona. Hayi.
Go back and say, no, look here what they did to us. No, no.
Babuyele emva bathi, kanikhangele oko bakwenze kuthi. Hayi, hayi.
They had their own company.
Babe nalo iqela ababehamba nalo.
There's only about a dozen up there, but that was a company enough. A little bitty handful of people.
Kwakukoma lunga neshuma lesibini labo apho. Kodwa elo eliqelela neleyo isandlana nje sincinane sabantu.
Being let go after they beat him and threatened him. If you ever baptize in Jesus' name again.
Bakuba bekhululwa emva kokuba bebethile babagrogrisa bathi ukuba nikena baptiza ngegama lika Yesu kwakhona.
Oh, I meant that. Well, that's right. See?
Okanye oh ndithetha ikulungile. Injalo loo nto yabona.
If you ever preach in Jesus' name again, whatever you do, we'll get you.
Ukuba nikena shumayela ngegama lika Yesu kwakhona nantoni nake.
That's quite a threat. Let's go to the rest of the brethren.
But go, sisigrogriso esipheleleyo eso. Masiye kwabanye abazalwana.
Oh, that's the way. In unity, there's power. In unity, there's power.
Oh, nanso ke indlela. Elumanyanweni kukho amandla. Elumanyanweni kukho amandla.
So let's just go over to the rest of the brethren and find out what we can do.
But masibuyele kwabanye abazalwana.
Now they all come together and telling different experiences. Being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. And when they had heard that, they lifted up their voices to God with one accord. Now listen to what they said. Watch him. Not go back and say, oh, something another about, oh Lord, I'm so sorry. No.
Mkangele. Abazange. Babuyele mfabati, oh, batete enye into ngobuti. Oh, nkosi, ditkele ukoro. Hai.
They were already saved. They were filled with the Spirit. They had eternal life.
Babe selebe sinisiwe. Babe zaluswe ngumoya. Babe nobomo unapagati.
Lifted up their voice with one accord and said, Lord, thou art God.
Baba pagamisa amazwi abo ngamxhelo munye baze bathi Nkosi wena unguThixo. Amen.
I just like
that.
Thou art God. We know that.
Wena unguThixo, siyayazi loo nto.
Which has made heavens and earth and the sea and all that in them is.
Owenza amazulu nehlabathi nolwandle nazo zonke izinto ezikwezo zinto.
Who by the mouth of thy servant David said.
Owathi ngomlomo womkhonzi wakho uDavide wathi.
Now watch, you're going to come back to now. We're not a.
Ngokukhangela uyakubuyela emva uthi ngoko asingo.
Now you go out and say, well, Lord, now wait a minute, they're just making so much fun of me.
Ngokuphumela phaya phandle uthi kulungile ngonkosi. Ngoku ima umzuzu apha bahlekisa ngam kakhulu.
Didn't he say they'd do it?
Akazange atsho yena kuba bayokwenza njalo.
All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Nabo bonke abathanda ukuhlala ngokuhlonela uThixo kuKristu Yesu baya kutshutshiswa.
Well, you know, my boss told me if he got.
Ke uyazi umqeshi wami undixelele ukuba uthe wandibamba.
Didn't he say that?
Akazange atsho ukuba bayenza loo nto.
Well, you know, they brought me in a court the other day about it.
Ke uyazi uba bandibizele enkundleni ngenye imini ngenxa yawo.
Didn't he say you'd be brought before kings and rulers for money?
Akazange athi niyakuziswa phambi kokumkani nabalawuli ngenxa yegama lam.
Take no thought what you'll say because it's not you that's speaking.
Nize ningakucinga ngaphambili leni yakukuthetha ngoba sinini abathethayo.
I seen it happen yesterday.
Ngibonile isenzeka loo nto izolo.
It's the Holy Spirit that dwells in you. He'll do it to speak in. That's right.
Kumoya ingcwele ohleli kuni nguye oyakuthetha yabona nguye injalo loo nto.
Take no thought what you should say.
Kulungile nize ningakucinga eni yakukuthetha.
Lord, who by thy mouth of thy servant David has said, why did the heathens rage? And the people imagine a vain thing.
Nkosi ngo owathi ngo ngomlomo womkhonzi wakho uDavide sasibhavumela nina inhlanga nabantu bacinga into engeyonto.
The kings of the earth stood up and the rulers gathered together against the Lord and against his Christ.
Okumkani bomhlaba baphakama nabalawuli bahlanganisana ngokuyichasa inkosi nokumchasa uKristu wayo.
Of a truth, Lord, against thy holy child Jesus. Thou hast anointed.
Eneneni inkosi ngokuchasene nomntwana wakho ongcwele uYesu lo wamthambisayo.
Both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel gathered together.
Bobabini uHerode noPontio Pilato kunye bahlanganisana.
For to do whatsoever thou hand and thou counsel has determined before to be done.
Ukuze benze loo nto isandla sakho necebo lakho sayiqulunqa kwangaphambili ukuba yenziwe.
I like that.
Oh, bethu, ndiyayithanda loo nto.
Lord, you're just doing the very thing that you said they do.
Nkosi, benza kanye loo nto wathi wena baya kuyenza.
What the Bible says?
Yathini iBhayibhile?
In the last days, there come scoffers, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Ngemihla yokugqibela, kuya kuvela abagxeki, abakratshi, abaqhankqalazi, abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo.
Two-speakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good. Having a form of godliness but denied.
Abaqhankqalazi abanyelisa bangena kuzeyisa abangena kuthanda ukulunga benokumila bokuhlonela uThixo ukanti bewakhanyela.
You never want to receive power at this, the Holy Ghost has come upon you.
Abazange benyuke baye phaya ukuya kwamkela amandla emva kokuba umoya ingcwele uhlile phezukweni.
Having a form of godliness but denying the power thereof from such turn away.
Benokumila kokuhlonela uThixo ukanti bewakhanyela amandla akho kwabanjalo ke khwebuka.
That's what the Holy Ghost did.
Nanso into ayiyo umoya oyincwele yabona.
What is determined to be done?
Oko kumelwe kukwenziwa.
Now Lord, behold their threatening, and grant unto thy servants that with all boldness we may speak thy word.
Ngoku Nkosi sikhangele izoyikiso zabo ukuze ubaphe abakhonzi bakho ukuba bathi ngako konke ungabi nanhloni balithathe ilizwi lakho.
Oh, I like that.
Oh, ndiyayithanda loo nto.
Get that old wishbone out and get a real backbone in there.
Ususe obo bheje budala uze ufumane ukuqina umqolo kokwenene.
Now watch here.
Ngokukhangela apha.
We may speak thy words by stretching forth thy hand to heal.
Sibe nokuwathetha amazwi akho ngokolula isandla uphilise.
Oh, brother. Demons don't die, but the Holy Ghost don't either.
Oh, mzalwana. Imimoya engcolileyo ayifi. Kanti noma uyingcwele awufi ngokunjalo yabona.
Stretching forth thy hand to heal, that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus.
Ngokolula isandla sakho uphilise ukuze imiqondiso nezimanga zenziwe egameni lomntwana wakho oyingcwele uYesu.
You see what this person about, don't you?
Uyabona ukuba into nababa bexoxisana ngayo awuyiboni.
You're doing the same thing today but don't do a bit of good.
Benza kwa into enye namhlanje kodwa ayisebenzi nakancinane.
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together and they were all filled with the Holy Ghost and spake the word of God with boldness.
Bathi bakuba bekuthandazile indaba behlanganisene kuyazanya zanyiswa baze bazaliswa bonke ngoya incwele baze balithethe izwi lika Thixo ngobuganga.
They got something when they went up there, didn't
they? Oh, bethu bafumana into bakunyuka baye phaya akunjalo?
The promise said that's what the Holy Ghost is, to give you boldness, to give you a comfort, to seal you, give you a sign.
Idinga lathi loo nto umoya oyingcwele ayiyo ukuze ininike ungabi nantloni, uninike umthuthuzeli, unityine, uninike uphawu. Oh, bethu.
Listen, I wish we just had time. We'd go down with Philip to the Samaritans in Acts 8:14, you always put me down.
Pula pula. Oh, ndinqwenela ukuba sibe besinexesha, besiza kuhla, siye kuPhilip, kumaSamaria, kwisenzo sahlose sibhozi vesi yeshumi nesine nonke nina bayibhalayo.
They had received a great joy. They had great healing. But they had been baptized in the name of Jesus Christ.
Bamkela uvuyo olukhulu, baba nempiliso ezinkulu, kodwa babebhaptizwe nje egameni lika Jesu Christ.
But they sent up to Jerusalem to get Peter.
Kodwa benyuka bathumela eJerusalem bakubizwe uPetros.
He came down and laid hands on them and they received the Holy Ghost. Acts 8:14.
Wehla wabeka izandla baze bamkela umoya oyingcwele, izenzo sahlose sibhozi vesi yeshumi nesine.
The Gentiles, there was one by the name of Cornelius.
Inhlanga kwakukho omnye owayenegama elingucorneli.
He was a wonderful man, paid tithing, built synagogues for the people, respected God, feared God.
Wayeyindoda ethandekayo ebihlawula isishumi, wakha iminquba yokukhonzela abantu, emhlonela uThixo, emoyika uThixo.
A good man, good Presbyterian, Methodist, Baptist, or something other. Very good man.
Indoda elungileyo umpresbyter olungileyo umwisile umbaptizo kanye nantona yenye yabona indoda elunge kakhulu.
But one day God said he's a good man, so I'm just going to send him to a meeting.
Kodwa ngenye imini uThixo wathi indoda elungileyo ngoko ndiza kumthumela enkonzweni.
I'll have to get my preacher over here and tell him about it.
Fanele kuba ndimthumele umshumayeli wami aye phaya amxelele ngawo.
All right, so he saw a vision, said go down to Joppa and find one down there named Simon Peter. There's one Simon Peter in there.
Kulungile ngoko wabona umbono wathi ihla uye eYopha kwaye uyakufumana apho ezantsi umuntu ekuthiwa nguSimon umsuki. Kukho ke omnye uSimon Petros olapho.
Let him come up here, he'll tell you the way because he's received something.
Makenyuke eze apha uyakuxela indlela kuba unento ayamkeleyo.
And while Peter stood up there, Cornelius was going to worship that preacher. He was.
Wathi ke uPetros akuphakama apho noCornelio wayeza kumnqula lo mshumayeli, wayeza kwenza njalo.
Peter said, stand up, I'm a man like you are.
Kodwa Petros wathi phakama uyimaphaya ndingumntu mnam njengawe.
And while Peter yet spake these words, how they went back in the beginning, yet same things I'm talking about, how God promised to pour out the Holy Ghost.
Kwathi akubona uba uPetros uyawathetha la mazwi wokuba babuyela emva kanjani na ekuqalekeni izinto ezifanayo nezindithetha ngazo zoba uThixo wathembisa ukuthulula umoya oyingcwele.
While he spake these words, the Holy Ghost fell on them.
Hallelujah.
Wathi esawathetha la mazwi umoya oyingcwele wabawuwela.
That's what the Holy Ghost is. Who it's for? Sure.
Nanso into ayiyo umoya oyingcwele nabantu ongwabo.
And they were all filled with the Holy Ghost.
Ngokuqinisekileyo bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele.
Now, notice, in Ephesians, there was a Baptist brother.
Ngokuqaphela, uma-Efese, kwakukho umzalwa nombhaptizi.
He is first a lawyer, smart, intelligent man. Know the law, great man, a scholar.
Ekuqaleni wayeligqwetha elumkile indoda enengqondo ewazi umthetho indoda ebalulekileyo isifundiswa.
One day he got reading the Bible and he seen there would come one by the name of the Messiah.
Ngenye imini kwafuneka ukubafunde iBhayibhile waze wabona apho ukuba kwakuyakuza onegama elingumesiya.
And when he did that one, he began to hear about this Jesus and he said, I'm convinced.
Waze wathi akwenza njalo ngoba waqala ukuva ngoYesu waze wathi ndeyisekile.
And I openly profess my faith that Jesus is the Christ, the Son of God.
Ndiyaluvuma ngokuphandle ukholo lwami uYesu Kristu ungunyana kaThixo.
He was a real bad.
Wayengumbhaptizi wenene.
Here he come on. I openly profess that Jesus is the Christ.
Nanga efika ndiyaluvuma ngokuphandle ukholo lwami kuYesu onguKristu.
He got to doing it so much that God called him into ministry.
Wafikelela ekuyenzeni loo nto ngokude uThixo ambizele lulungiselelweni.
God will always speak to a true heart.
UThixo uyakuhlala ethetha kwintliziyo enyanisekileyo.
And there was a little old tent maker down there by the name of Aquila and Priscilla, a husband and wife.
Kwaeke kwakukho umenzi wentente omncinane ezantsi owayenegama linguAquila noPriscilla, umyeni nenkosikazi.
They were tent makers. Acts, the 18th chapter, tells you about it.
Babengabenzi bentente, izenzo sahlukile esimene esibhozo zikuxelela loo nto.
Paul, they were friends of his.
UPaulos, babezisihlobo zakhe.
They had received the Holy Ghost under the hands of Paul and his teaching.
Babemamkele umoya ngcwele phansi kwezandla zika Paulus nemfundiso yakhe.
They heard there's a revival there, so they went over. There's only about 10 or 12 attending it.
Babene mvuselelo ngapho kwelocala ngoko bawela babelishumi mhlawumbe ishumi lesibini abantu ababeyile.
So he went over there to look at and he heard this preacher preaching in sincerity in his heart.
Ngoko wehla waya apho ukuya kuyikhangela waza wamvala umshumayele shumayela ngokunyanzeka kwenhliziyo yakhe.
He said, you know, I believe he listened to the truth.
Wathi uyazi ndiyakholwa ukuba ngayiphulaphula inyaniso.
So after the service over, he called him around behind the tent and said,
ngoko emva kokuba inkonzo iphumile wambiza ngapha emva kwentende wathi,
look, we got a little brother about so high, a little hook-nosed Jew, and but when he comes over, he'll teach you the word of God plainly.
Khangela sinomzalwana omncinana obudana obungaka iJuda elinempumulo egoso kwaye kodwa uyakuthi akufika akufundise ilizwi likaThixo ngokucacileyo.
Well, after a while, Paul was in jail at the same time.
Kwalunga emva komzuzwana uPaulos wayesentolongweni yena ngelo xesha.
Awful place for a modernistic preacher, wasn't it?
Eyona ndawo imbi kumshumayeli wale mihla kangeka kwenze oko.
But he was in jail, the Lord had him in there.
Kodwa ke wayesentolongweni nenkosi yayimfake apho.
So after the earthquake comes, shut the jail down, he took the jailer in his household and baptized them all in the name of the Lord Jesus and took off. Come on over.
Ngoko emva kokufika kwenyikima yayishukumisa intolongo, wamthabatha umgcini intolongo nendlu yakhe wabhaptiza bonke egameni lenkosi uYesu. Baqalisa bawela.
He just cast the devil out of a little old girl down there telling the fortune.
Wayesandula kukhupha idemon komncinane kwintombazana endala apho ezantsi eyayixilonga.
And then he's making a lot of money by her, so he just exposed her racket. So then they put him in jail for it.
Kwaze ngoko babesenza imali eninzi ngayo ngoko wasuka wakudandalazisa oko kurhwaphiliza. Ngoko ke bamthabatha bamfaka entolongweni ngenxa yalonto.
Lord shut the jail down because he had a bunch of people who were to hear the truth.
Yaza inkosi yayishumisa loo ntolongo kuba wayeneqela labantu ngapha ayelalize kuva inyaniso.
You can't bind God's word. There's no matter what you can. You just can't do it.
Awunako ukulibopha ilizwi likaThixo. Akukho akukhathaliseki nokuba yintoni na. Awungeke. Awungeke nje.
So he came over there to where this man was.
Ngoko wawela weza ngapho apho yayikhona le ndoda.
And Aquila and Priscilla, maybe they had some sandwiches.
NoAquila kunye noPriscilla mhlawumbe babephethe amaqebengwana.
Right immediately after the sandwiches, he said, we're going to revival.
Kwathi kanye nje emva kokuba edliwe amaqebengwana wathi siza kuwela siye emvuselelweni.
Paul sat back there and held his little robe and listened to this Baptist preacher preach.
UPaulos wahlala phaa emva ebambe ingutyana yakhe wamamela umshumayeli ombhaptizi eshumayela.
He said, that's fine what you preach, but there's some more of it.
Wathi intle le nto oko ukushumayelayo kodwa kukho okuthe chatha kwayo.
But I want to ask you a question, Dr. Apollos.
Wathi ndifuna ukukubuza umbuzo gqirha Apollo.
Have you received the Holy Ghost since you believe?
Wakho umamkela umoya ongcwele wakholwayo nje?
Oh, he said, we didn't know where they were. What do you mean by the Holy Ghost? We're Baptists.
Wathi, oh, asange sive nokuva ngaloo nto. Uthetha ukuthini ngomoya oyingcwele? Singamabhaptisi.
But how do you know you're Baptist? See?
Wathi nasinjani ukuba ndingamabhaptisi yabo?
Well, we were baptized. We only baptism of John.
Ke sibhaptiziwe sazi kuphela ubhaptizo lukaYohane.
He said he only baptized unto repentance. They need to believe on him to come. That's on Jesus Christ.
Wathi wayibhaptize lokuphela enguqukweni esithi makukholwe kulowo uzayo kuYesu Kristu.
And when he heard this, they were baptized over in the name of Jesus Christ.
Wathi akuva oko babhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu.
And Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost came on them, and they spoke in tongues and prophesied.
Waze uPaulos wabeka izandla, waze umoya ingcwele wabahlela, bathetha ngelwimi baprofetha.
Whosoever. Now, how do we do it?
Wathi nabani na ngoku siyenza njani lonto?
I want to tell you something. We're close because I told you I let you out early.
Ndifuna unixelele into ukuze ndisiza kuvala kuba ku benixelele ukuba ndiza kunikhupha kwangethuba.
You know what the Holy Ghost says?
Niyazi ba umoya ongcwele uyintoni na?
For the last scripture for tonight, I got another bunch down here, but we'll have to omit that.
Ukwenzela isibhalo sokugqibela sangokuhlwa nje, ndinelinye iqela apha phansi kodwa ndiza kuziqakatha.
Let's turn over to 1 Corinthians 12.
Masichile kwabase Korinto bokuqala isahlweshumene sibini.
And then we'll read this and then we'll close.
Sizeke sifunde oku sizeke sivale.
All right. 1 Corinthians the 12th chapter.
Kulungile abase Korinto bokuqala isahluko seshumene sibini.
How many believe the teaching of St. Paul?
Bangapi abakholwa imfundiso kaPaulo songcwele?
He said in Galatians 1:8, if an angel taught anything different, let him be accursed. Let alone a preacher.
Ngokuqinisekile wathi kumagalatha sahluko sokuqala ivesi yesibozo ukuba ingelo sifundisa nantoni na yahlukileyo mayisingelwe phansi akasathethi ke ngomshumayeli.
If an angel from heaven come down and taught anything different, let him be cursed.
Ukuba ingelo sevela ezulwini yehla ifundisa nantoni na yahlukileyo mayisingelwe phansi.
Don't have nothing to do with it.
Yabona ayinanto yakwenza malunga nalonto.
Now watch this. 1 Corinthians 12.
Ngoku khangela oku kumakorinto okuqala esahlukweni sesibini.
How many knows got to be in Christ in order to go into resurrection because it's his body that God promised to raise up.
Bangapi, bangapi abaziyo ukuba kufanele sibe kuKristu ukuze sibe nokwengena luvukweni ngokuba ngumsimba wakhe awathi uThixo wathembisa ukuvusa.
There's no other way. There's not another way. If you're outside of Christ,
ayikho enye indlela. Ayikho enye indlela ukuba ungaphandle kuKristu.
You might look back here and believe on him. Say, sure, I believe him. He's the Son of God.
Usenokukhangela apha emva ukholwe kuye uthi ngokuqinisekileyo ndiyakholwa kuye ungunyana kaThixo.
Good, my brother. I'm ready to shake your hand when you say that.
Kulungile mzalwana wam, ndikulungele ukubamba isandla sakho xa uthetha oko.
I believe on him. I'll confess him as my savior.
Ndiyakholwa kuye, ndiyakumvuma njengomsindisi wam.
That's good, but you're still not in.
Intle loo nto kodwa nangoko awukabi kuye.
I'll shake hands with the preacher. I'll confess my sins.
Ndiza kubambana isandla nomshumayeli, ndiza kuzivuma izono zam.
That still ain't in.
Noko akukabikho kuye.
Now what? See what Paul said, how you get in Christ.
Ngokukhangela ubone oko kwakuthethwa nguPaulus ukuba ungena kanjani na kuKristu.
How you go to be known as the circumcision Abraham, they give a sign.
Uyakwazi njani njengolwaluko Abraham banika uphawu.
Listen to this now, 1 Corinthians 12th chapter, and let's begin at the 12th verse.
Phulaphula oku ngoku kumaKorinto okuqala esahluko esishume nesibini, masiqale ke ngomqolo weshume nesibini.
For as the body is one
and has many members, and all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ.
Kuba kanje ngoba umzimba umnye unamalungu amaninzi, abeke onke amalungu alomzimba amnye, amalungu alomzimba amnye emaninzi nje emzimba amnye. Ukwanjalo ke no Christu lo. Hayi ohlukeneyo mnye.
Listen. For by one church.
Pula pula kuba ngabandla linye.
Somebody's reading behind.
Bangapha bafunda emva kwami.
By one handshake.
Ngokubamba isandla okunye.
By one water. No.
Ngamanzi manye. Hayi.
And somebody's wrong.
Ngoko kumele ukuba kukho ophosisayo.
By one spirit.
Ngamoya mnye.
Is it a capital?
Ingaba kunobumba omkhulu?
That's Holy Spirit.
Lo ngumoya oyingcwele ngoko, yabona?
By one spirit are we all baptized into one body.
Kuba thina sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye ngamoya mnye.
Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free.
Nokuba singamaYuda, nokuba singabenhlanga, nokuba singamakhoboka, nokuba singabakhululekileyo.
And have been all made to drink into one spirit.
Sonke sasezwa moyeni mnye.
The body of Christ is one spirit, where every member from Pentecost to this time drinks out the same new wine, the same Holy Ghost, bringing forth the same results.
Umzimba kaKristu ungumoya omnye apho lonke ilungu kusukela kwiPentecoste ude ubele lixesha lisela kwiwine entsha enye umoya oyingcwele omnye livelisa iziphumo ezinye.
How do we do it? By one spirit.
Siyenza njani loo nto? Ngamoya mnye.
If God opened door the Holy Spirit.
Ngumnyango kaThixo ovuliweyo umoya oyingcwele.
What is it?
Uyintoni?
If God opened door.
Ungumnyango ovuliweyo kaThixo.
It's a sign, it's a seal, it's a comforter, it's an advocate, it's an assurance.
Uluphawu, ulitywina, ungumthetheleli, ungummeli, usisiqinisekiso.
It's rest, it's peace, it's goodness, it's healing, it's life.
Uluphumlo, uluxolo, ukukulunga, uyimpiliso, ububomi.
It's God's open door to all these things.
Ungumnyango ovulweyo kaThixo oya kuzo zonke ezi zinto.
It's God's open door to Christ, which has God proved that he raised up Jesus from the dead.
Ungumnyango kaThixo ovulweyo oya kuKristu onako uThixo waqondakalalisa ukuba wamvusa uYesu kwabafileyo.
And those that are dead in Christ will God bring with him at the resurrection.
Nabo ke balele ukufa kuKristu uThixo uya kuza kunye nabo naye eluvukweni.
Grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed into Christ until the day of your redemption.
Musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele enathi ngaye natywinelwa kuKristu kude kube yimini yentlawulelo.
How many believe it?
Bangapha bayikholelwayo loo nto.
What is Christ? What is the Holy Ghost?
Yintoni uKristu? Yintoni umoya oyingcwele?
It's not something people laugh at.
Asiyonto ithile abantu abayihlekayo.
It is something people laugh at, but it ain't to the believer.
Yinto ethile abayihlekayo abantu, kodwa asiyo kuyikholwa.
To the unbeliever, I wish I had along 2-3 weeks. I'd like to take tomorrow night and tell you what it is to the unbeliever.
Konga kholwayo ndingwenela ukuba ndibe bendinethuba elide iveke ezimbini okanye ezintathu. Bendingathanda ukuthatha ubusuku uba ngomso ndinixela ukuba uyintoni na kongakholwayo.
Let me just run through just a moment of time.
Mandibaleke ndigqibezele okomzuzu nje wexesha.
It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block. It's death.
Uyinto eyintlekisa, usisabatha, usisikhubekiso, ukukufa.
It's eternal separation from God.
Ukukwahlukana noThixo ngonaphakade.
I just can't think of the thing that it is to the unbeliever.
Andikwazi nje ukucinga ngezinto ozizo kongakholwayo.
Remember, the same ring that the unbeliever made fun of was the same ring that saved Noah and his family. See?
Khumbula, le mvula inye abangakholwayo bahlekisa ngayo yayimvula enye nale yasindisa uNoah nosapho lwakhe, yabona?
The same spirit, Holy Ghost, that people are making fun of and says is crazy and a bunch of nuts. It's insanity.
Umoya oyingcwele, umoya oyingcwele omnye lo abantu bahlekisa ngawo bathi impambano neqela leziba uyimpambano.
It's the same thing that will rapture the church and take it up at the last day will bring judgment up on the unbelievers.
Ikwayilonto inye eyakugqila ibandla ilithabathe ngemihla yokugqibela eyakuzisa umgwebo kwabangakholwayo injalo lonto.
That's what the Holy Ghost is.
Nanso into ayiyo umoya oyingcwele.
Blessed are they, may I say this in the sincerity of my heart.
Bano yolo makhe ndithethe oku ngokunyaniseka kwenhliziyo yam.
Blessed are they that do hunger and thirst for they shall be filled.
Bano yolo abawulambelayo bawunxanelwe ngokuba baya kuzaliswa.
Tomorrow night we're going to talk about how, what it does when it comes.
Kokuhlwa ngomso sizakuthetha ngokuba ufumana kanjani na nokuba wenza ntoni na xa ufikile.
Now, how many in here would like to receive the Holy Ghost and want somebody to pray for you that you'll see the light?
Ngoku bangaphi bayakuthanda ukwamkela umoya oyingcwele abafuna ukuba kubekho umuntu obathandazelayo ukuze ubone ukukhanya.
You know what it is.
Uyazi kuba uyintoni na.
Now tomorrow night we're going to take what it does.
Ngokuhlwa ngomso sizakuthabatha ukuba wenza ntoni na.
And then the next night is how to receive it.
Ukuze kubusuku obulandelayo kukuba ungawamkela kanjani na.
Then we're going to call in, have people here instructed, and go right into the rooms and stay there if it takes all through Christmas. Right. Until the Holy Ghost comes.
Kuze ke siubize. Senze kuba abantu abalapha baziswe. Baze bangene emagumbini bahlale apho nokuba oko kuthabathe ixesha yade edlula iChristmas ilungile loo nto ude umoya oyingcwele uze.
We're going to approach it from a sane Bible foundation.
Siza kusondela kuwo ngesona sisezingqondweni isiseko seBhayibhile.
We're going to approach it and get it just like God promised it and it fell at the beginning.
Siza kusondela kuwo siwufumane kanye njengokuba uThixo uthembisayo waze wehla ekuqalekeni.
That's the way. We're here to do it. It doesn't make any difference what anything says. We're the Word of God has preeminence in my heart. That's right.
Yilondlela kanye esizele ukwenza ngayo apha. Akwenzi mahluko nokuba intona ethini na thina si. Ilizwi likaThixo lilo elibalaselwe enhliziyweni yam. Njalo lonto.
And I want what God's got for me.
Kwaye ndifuna lonto uThixo andibekele yona.
If there's anything more open heaven, Lord, because my heart's open for it. That's right.
Ukuba kusekho enye into vula izulu Nkosi kuba eyami yami inhliziyo ivuliwe injalo lonto.
How many wants it now? Raise your hand, say pray for me.
Bangaphi abawufunayo ngokuphakamisa isandla sakho uthi ndithandazele.
Now while you remain with your hands up.
Ngoku nisema injalo izandla zenu niziphakamisile.
Heavenly Father, we've taught a long time, but your spirit is here.
Bawo wasezulwini sifundise ixesha elide. Kodwa umoya wakho ulapha.
There are hands, it's up in the air now.
Kukho izandla esemoyeni ngoku.
And they know what it is. They know what the Holy Spirit means.
Kwaye bayazi ukuba uyintoni na. Bayazi ukuba uthetha ntoni na umoya oyingcwele.
I pray God that before this meeting shall end, that every hand in here will be raised that they have received it.
Ndiyathandaza Thixo ukuba phambi kokuba le nkonzo iphele ukuba sonke isandla apha esiphakanyisiweyo maze simamkele.
Grant it, Lord.
Siphe oko, Nkosi.
We pray for them.
Siyabathandazela.
We ask you to bless them and to give them the desire of their heart.
Siyakucela ukuba ubasikelele ukuba ubanike nomnqweno wenhliziyo yabo.
Look at their hands, Lord.
Khangela izandla, Nkosi.
They love you. They want it.
Baya kuthanda, baya ufuna.
They know they can't go.
Bayazi ukuba abanakuhamba.
Tomorrow night, if you'll help me, Lord, we can prove it in the scripture that they'll never make the rapture without it.
Komso ngokuhlwa ukuba uya kundinceda, Nkosi. Ngakuqondakalisa oko ngesibhalo ukuba bangeke balufumane uqilo ngaphandle kwawo.
So I pray, Father, that you'll give them hungering and thirsting so that they can be filled.
Ngoko ndiyathandaza ba ukuba ubanike ukulamba nokunqanwa ukuze babe nokuzaliswa.
I present them to you now, Father.
Ndibasondeza kuwe ngoku bawo.
And grant these blessings as we ask it in Jesus' name. Amen.
Kwaye siphe ezo ntsikelelo nje kuba sikucela egameni lika Yesu. Amen.
Thanda.
Dia. Thanda. Ngokuba wandithanda.
Before we sing again,
ndifuna ukuthetha oku phambi kokuba silicule kwakhona.
I want to meet with a bunch of ministers in the room here Friday night before the service starts. See, Friday night.
Ndifuna ukuhlangana neqela labalungisele lapha egumbini ngokuhlokwa ngolwesihlanu phambi kokuba iqale inkonzo, yabona? Ngokuhlwa ngolwesihlanu.
You see what I'm trying to do?
Niyabona ukuba ndizama ukwenza ntoni na?
To show what it is, how to approach it, and what you respect.
Ukubonisa ukuba uyintoni na? Ukubona uba ungasondelwa kanjani ku nokuba indona onokuyihlonela.
Then you're not coming blindly, beating into something.
Ukuze ke ungezi ngobumfama unqonqoza kwinto ethile.
That's the reason I never asked it tonight.
Naso isizathu sokuba ndingakuceli ngokuhlwanje.
I want you to know what it is.
Ndifuna nazi ukuba uyintoni na.
It's a promise, it's a seal, it's a comforter, it's so forth.
Ulidinga, ulityina, ungumthetheleli, ukuko konke.
Then, tomorrow night, and the next night, then we'll start. Right then, from then on until it comes.
Ukuze ngokuhlwa ngomso nangobusuku obulandelayo siza kuqalisa ke ngoko kusukela ngoko kuya phambili ude ufike.
No care how long it takes, we'll stay until.
Awukhathaliseki nokuba uya kuthatha ixesha lingakanani, siya kulinda ude ufike ude.
Clean up your heart. You'll never pour it in an unclean heart.
Coca inhliziyo yakho akangeke ugalele kwinhliziyo engacocekanga.
Get right, be ready, and he'll grant it.
Lungisa uhlale ulungile kwaye uya kukunika.
Thanda.
Thanda.
Let's raise your hands down.
Masiphakamise isandla.
Pastor just said, and we agree, that tomorrow night we'll start at 7 instead of 7:30.
Umlungiseleli usandula ukuthi kwaye siyavumelana ngokuhlwa ngomso sizaqalisa ngesixhenxe endaweni yecala lesixhenxe.
Now let you out at 8:30 instead of 9:30.
Oko ke kuya kwenza ukuba ndinikhuphe ngecala lesibhozo endaweni yecala leyethoba.
At 7 o'clock tomorrow night, the song service will start. I'll be on the message at 7:30.
Ngamashumi amathathu ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ngomso iya kuqala inkonzo yomculo. Ndiza kube ndisemyalezweni wam ngecala lesixhenxe. Masikhuphe itshefu zethu simphephezelisele. Waphule nje lo msinga wesithethe ngoku.
All right, you're past the
now. Kulungile, umlungiselelo wenu ngoku. Mzanu Neville.